movuti kirapo kwa nsonkhano. Nsonkhano uno ndi woti ukhale nsonkhano wosiyana pang'onopo kuposa umene ife timakhala nawo nthawi zonse pano. Mochuluka nthawi iliyonse pamene ife tibwera palimodzi pano ndi nsonkhano kwa wakuchiritsa kwa odwala ndi wa zosowa za mthupi, ndiko kutsimikizira kumene kumayikidwa pa izo. Koma usiku uno ife tayamba chitsisimuso ichi chifukwa cha kuchiritsa kwa solo, mzimu wa munthu. Komabe Ambuye akalola la Mulungu m'mawa pa Sunday School la Mulungu m'mawa ife tikuti tidzakhale ndi kupempherera odwala ndi mzere wa chizolowezi wa machiriso wa la Mulungu m'mawa Ambuye akalola. Ndipo mausiku a sabata awa ife tili opsinjika kwakukulu kuti tiyankhule pa zinthu zamuyaya za solo. Tsopano ife tikudziwa kuti pamene thupirili lochiritsidwa izo zimatipanga ife tonse kukondwa, chifukwa ife timadziwa kuti izo motsimikiza zimafunyeza kuti Mulungu wathu amachiza odwala. Koma munthu odwala ameneyo ngati iwo akhala moyo motalika kokwanira, mwina mwake adzakhala atadwala kachiwiri, mwina mwake ndi matenda omwewo omwe iwo anachizidwa kwa iwo. Ndipo chimenecho tichimachosa machiritsowo. Adokotala akanati apereke mangwala achibayo, ndipo mwina mwake masiku awiri otsatira iwo akanati afe ndi chibayo iye atawawuza kale iwo kuti achira. Icho chimayambira kachiwiri. Koma pamene solo imeneyo yachiritsidwa, iwe umakhala nawo ndiye mwa iwe moyo wa muyaya. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ife tili pafupi kwambiri kukudza kwa Ambuye Yesu, mwakuti icho chikutikakamiza ife kuti tizichita zonse zimene ife mwakukhoza tingakhoze kuti tibweretse solo iliyonse ku ufumu, ndi kuti tibweretse ufumu kwa wanthu kuti ife tikhoze kukhala ochiritsidwa mu mizimu yathu. Ine ndikukhulupirira kuti thupi la Yesu ndilo thupi lodwalitsitsa limene ine ndikulidziwa. Ilo ndilo thupi la uzimu la Khristu pa dziko lapansi, ndilodwalitsitsa. Ndipo tsopano ife sitili kulinga za kukusungani inu motalika kwambiri pa usiku, chifukwa pa usiku woyamba ife tilibe malo kuti tiwakhazika bwenzi athu okondedwa. Ife tili mu ntchito yakumanga tchalichi chatsopano kachisi wamkulu pomwe pano pa malo awa, kapena kulikonse kumene Ambuye adatitsogolere, koma momwe ife tikudziwira ndi pano. Ndipo tsopano ife tapereka kwa nsonkhano lachitatu mpaka la Mulungu, koma ndiye la Mulungu ndikutsekera kuti tilowe mu tchuthi cha Christmas. Koma izo pamene Ambuye adatiwuze ife kuti tiyimire imene idzakhala nthawi yake, ife sitikudziwa basi chomwe zosalira zake ziti zidzakhale. Koma tikukhulupirira kuti anthu pano pakachisi ndi mipingo ya paulongo yathu yomwe ili umodzi wa iwo ndi kachisi wa chiyero ku Utica amene mʼbale Graham Snelling ali mʼbusa, ndi mu New Albany kumene mʼbale June Jackson ali mʼbusa, ndiponso kunja uko pa msewu waukulu kumene mʼbale Rado ali mʼbusa. Ife ndiwo tili mipingo ya paulongo kwa kachisuyu, ife tikuyesera kuti tiwabweretse anthu athu alowe mu chiyanjano chabwinoko ndi Khristu. Ndicho cholinga chathu. Chotero ine ndasankha kuti ndiwerenge ndi kuti ndiphunzisebe kwa mausiku ena angapo. Usiku uno ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa phunziro la kodi mzimu woyera ndi chiyani. Ndipo mawa usiku ine ndikufuna kuti ndidzalalikire pa kodi iwo unaperekedwera chiyani. Ndipo lachisanu usiku, ndipo kwa ojambula ine sindikufuna izi zidzajambulidwe lachisanu usiku. Kodi ine ndingalandile motani mzimu woyera, ndipo ndingadziwe motani pamene ine ndili nawo iwo? Ndiyeno ife tidzangolola ndiye mkuona chimene Ambuye ati adzatisogolere ife kwa loweluka ndi la Mulungu. Ndipo la Mulungu m'mawa nsonkhano wa machiriso ndi nsonkhano wina wa ulaliki wa la Mulungu usiku. Ndipo tsopano ife tikufuna aliyense kuti adziwe zimenezo. ndipo ine ndikudziwa zojambulira zikuzungulira muchipinda cha kumbuyo ndipo ife ndikukumba kuti ndinenechi chifukwa mumisongano imonga uku ya mtundu wa ulaliki ife timakhala ndi wanthu ochokera ku chipembezo chosiyana cha mipingo omwe aphunzisidwa mu dera lawolawo la kakhulupiridwe mmodzi aliyense ndipo izo zonse nzabwino ine sindinayambe ndafunapo kukhala wolakwa pakufesa kusagwirizana pakati pa abale ndipo kunja mu misonkhano ine ndimangolalikira pa zoonadi zazikulu za ulaliki wa lemba pa zomwe abale omwe amandithandizira msonkhano wanga amakhulupiriramo koma mukachisi kuno ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa zomwe ife timakhulupirira chotero ngati inu simuli kuzimvesa izo ine ndikanakhala wokondwa kwambiri kuti ndilandire kalata yaing'ono kapena cholembedwa kuchokera kwa inu kuti mundifunse ine funso la chifukwa chomwe ife timakhulupira izo moteromo ndipo ine ndikanakhala wokondwa kuti ndiyese kuzifotokoza izo mwakukhoza komwe ine ndingakhoze inu mukudziwa mpingo uliwonse ngati inu mulibe chiphunziso sindinu mpingo ayi inu muyenera kuti mukhale ndi china chake chimene inu mumachiyimira mfundo zina zomwe inu muli kugwirirako ndipo mosasamala zachomwe munthuyo amayanjana nacho kapena chipembezo chake chingakhoze kukhala ngati munthu ameneyo ali wobadwa ndi mzimu wa mulungu ameneyo ndi mʼbale wanga kapena mulongo wanga mosasamala za ife tikhoza kusiyana mu zinthu zina monga kutalikirana kwa kummawa ndi kumadzulo koma ife tikadali abale ndipo ine sindikanati ndichite kalikonse koma kuyesa kuti ndimuthandize mʼbale ameneyo kuti aziyenda mofupikira kuyenda kwabwino kupita kwa khristu ndipo ine ndikukhulupirira mkhristu aliyense weniweni woona akanachita chinthu chomwecho kwa ine tsopano ine ndafunsa kachisi uyu tsopano ife sitili kulowa mwizi mwamsonkhano wankhoka chabe ine ndikufuna kuti ndilowe muizi ndipo ine ndikufuna inu ndipo ndakupemphani kuti muotche mlatho uliwonse umene uli kumbuyo kwanu ndikukonza tchimo lililonse kuti ife tikubwera muizi ndi zonse zomwe zili mu mitima yathu ndi miyoyo ife tiyenera kubwera muno mwacholinga chokhacho chakuifikisa miyoyo yathu mokonzekera kudza kwa ambuye ndipo mosakhala mwacholinga china ndipo monga ine ndayankhula ndi kunena kuti mwina mwake nthawi ina ine mwina ndingaphunzise kapena kunena china chake chomwe chingakhale chosiyana pang'ono kuchomwe wina wake momwe iwo ankakhulupirira icho ine ndinachita sikuti ndabwerera msutsano inu mukuona ine ndabwera ife tili pano kuti tikonzekere kudza kwa ambuye ndipo ine ndikuganiza kuti gulu laling'ono ili ine ndina abale odzacheza wena ndi ine pano omwe ine ndikuwadziwa wochokera ku malo osiyana ndipo ndife wokondwa kukhala tili nawo ndipo mosakayika koma chimene mwaomvera akunja uko alipo wena wochokera kunja kwa mzinda wochokera kunja kuchokera kozungulira mizinda yathu yaing'ono yolumikizana kuno ndipo ife tili wokondwa kukhala tili nanu ndiyoyamikira kwambiri za inu ngati inu mumatikonda ife mokwanira bwino kuti mubwere kudzamvera zinthu zimenezi mulungu mutatengera kwanu limozi nanu mʼbale wanga mlongo chuma cha mtengo kwambiri chomwe mulungu angakhoze kutsanulira mu mtima wanu ndilo pemphero langa ndipo kwa kachisi wang'ono uyu poona kuti ine ndikukhulupira kuti ali mmodzi wa anthu abwino kwambiri omwe ine ndikukhulupira alipo pa dziko lapansi amapita ku kachisi uyu tsopano ine sindinatikonse onse anthu abwino kwambiri ine ndinati wena awo anthu abwino kwambiri pa dziko lapansi amapita ku kachisi uyu koma monga tsiku ndi tsiku kulowa mobwerera kuchoka ku msonkhano kunka ku msonkhano ine ndikuona kusowa kwakukulu kwa kachisi uyu kusowa kwakukulu mwa iye ndipo ndiko kwa kudzazitsa kapena kudzipereka moyo wakuya kuyenda mofupikirana ndi mulungu ndipo ine ndawalonjeza iwo kuti ndichita ichi kuti tikhale ndi uthenga uwu kwa iwo ndipo ndife oyamikira kukubweretsani inu mkati mwa kuyanjana ndi ife mozungulira mawu a Mulungu pamene ife tikuphunzitsa ndi kuyesa kubweretsa poyera. Tsopano mausiku atatu oyamba ife sitili titenge phunziro kuti tilalikirepo koma utenga kuti tiphunzise kuchokera mu mawu a Mulungu. Ndipo tsopano pakuti ine sindikanali ndi mufunse wina aliyense kuti achite chilichonse chimene ine sindingachichite ine mwini. Ndipo sabata ino yakhala kavare ya thunthu kwa ine. Ine ndakhala pafupi kwambiri kuchidima monga ine ndikanati ndiyikire izo mpaka ine ndinali pafupi kusokonezeka koma ine ndagonjera kwa thunthu chifuniro chilichonse ndi chilichonse chimene ine ndikuchidziwa kwa Ambuye. Usiku wina chakuyandikira pang'ono patadusa pakati pa usiku mkazanga ndi ine titatha kukhala ndikupembera ndikuyankhula kwa Ambuye pakampando kakang'ono kaphazi mu chipinda chathu chakukhomo ndi mabaibulo awiri otsegula ife tinadzipereka ife weni mwatsopano kwa Mulungu ku utumiki wa thunthu kuti ife tikakhoze kugonjera zifuniro zathu zomwe ndi chilichonse ndi lingaliro lililonse lotsutsa kuti timutumikire Ambuye Yesu. Ndipo ine ndikudalira kuti icho chakhala chili cholinga chanu inunso kuti inu mwachita chinthu chomwecho. Ndiye pamene ife tili kubwera usiku uno ife tili kubwera pa malo oyera pakati pa anthu omwe akhala kupemphera ndi kusala ndi kupita kukakonza ndi kukhala kukonzekera kuti alandire china chake kuchokera kwa Mulungu. Ndipo ine ndikudziwa kuti iye yemwe atabwere wanjala satapite kwawo wanjala koma Mulungu amundiyesa ndi mkate wa moyo. Tsopano tisanali ife tiwerenge kuchokera ku buku lake lopatulika tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi chabe kwa pemphero. Ambuye kwaperekedwa kale pemphero mu malo ano usiku uno. Pakhala pali nyimbo za Ziyoni zakhala zitayimbidwa ndi wana anu mitima yawo yakhala itakwezedwera mmwamba ndipo ife tabwera muno kuti tidzadzipereke tokha kwa inu ndi kuti tidzakupembezeni inu kuchokera mukuya kwa solo
yathu.
Ndipo ife tikuyitanira izi kukumbukira kwanu Ambuye kuti inu munanena pamene inu munakhala pamwamba pa phiri ndipo munawaphunzitsa ophunzira wanu odalali iwo omwe amva njala ndi luzu la chilungamo chifukwa iwo adzakhutitsidwa. Inu munalonjeza izo Ambuye. Ife tikubwera usiku uno ndi mitima yotseguka.
We are coming hungry and thirsting.
Ife tikubwera anjala ndi mwaludzu. Ndipo ife tikudziwa inu musunga lonjezo lanu. Pamene ife tikuyesera kuti titsegule masamba opatulika wa Baibulo kuti tiwerenge kuchokera mwa ilo zamkatimo. Mulole mzimu woyera ungotengera izo ku mtima uliwonse. Ndipo mulole mbewu imeneyo igwere pansi kupita mwakuya chikhulupiriro cholemera chomwe chili chibweretse lonjezo lililonse limene mawu apanga. Timvereni ife Ambuye ndipo tiyeretseni ife ndipo tiyeseni ife ndipo ngati pali pakhale chinthu chosayera chilichonse chokhudza ife Ambuye chimo lililonse losalapidwa chilichonse chomwe sichili chabwino chiululeni icho tsopano lino Ambuye ife tiyenda molunjika basi ndi kuchichita icho pakuti ife tikuzindikira kuti ife tikukhala moyo mu mitunzi yakudza kwa Ambuye Yesu. Ndipo ife mzimu woyera tabwera mu mitunzi ya chanu chilungamo chanu usiku uno. ndipo ife tikuchonderera kudzipereka kwatsopano ndi kudzipatula ndi kudzazisitsidwa kwa mzimu woyera mu mioyo yathu. Poona moto wa zitsitsimutso ukuyamba kuthima, tiloleni ife tiponyerepo nkhuni za mawu kuti iwo akakhoze kuyatsa moto watsopano kuti mitima yathu ikhale ili yodzaza ndi kudzipereka. Tiyeretseni ife Ambuye kupyolera mu mawu anu ofunika ndi magazi wanu ndi chisomo chanu, ife tikuchonderera. Ndipo mathokozo onse ndi mayamiko akhala ali wanu. Tengani kukondela konse kuchokera mu mitima yathu. Tiyeretseni ife o Ambuye, ipatseni ife mitima ya ngwiro ndi manja oyera ndi malingaliro oyera kuti ife tikakhoze kubwera mu malo anu opatulika usiku ndi usiku, tikusangalala ndi kudzazidwa ndi mzimu wanu. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi chifukwa cha Iye. Amen. Ine ndikukumba kuti ndiwerenge mawu pakali pano. Ndipo pamene ine ndikufunsani kuti mubweretse mabaibulo anu, mapensulo anu, mapepala anu chifukwa cha malemba, ngati inu muli kugumba kutero, icho chikhala chabwino kwambiri. Ndipo tsopano pamene inu muli kufika ku mutu wa 7 wa machitidwe kuti tiyambire nawo, kuti tiyankhe funso kapena kuti tiyambe mwakuyankha funso, kodi mzimu woyera ndi chiyani? Palibe kanthu kamene kali kadzamugonjese Satana, sipanayambe pakhala kalikonse pa dziko lapansi panobe kamene kanakhoza konse kumugonjesa Satana monga mawu a Mulungu. Yesu anawagwirisa ntchito iwo mu nkhondo yake yayikulu. Iye anati izo zalembedwa. Ndipo mawu uno pamene ine ndakhala ndikumvetsera masiku pang'ono apitawo kuulusa kumene kumaoneka ngati kukufuna kuti uze kuti chilengedwe chinangochokera kumaphulusa wena wake atapemereredwa palimodzi ndi fosifedi wina ndi mapulusa pang'ono a dziko lapansi. Ndipo kufunda kwa kuwala kwa dzuwa kunalenga nyongolosi ya moyo ndipo kunatulutsapo moyo. Ndizopusa bwanji pamene kuwala kwa dzuwa kukanapha nyongolosi iliyonse ya moyo. Iyikeni nyongolosi mukuwala kwa dzuwa, iko kungaiphe iyo pomwepo. Ndipo palibe chinthu choterocho, koma Satana amayesera kumenyera chimenecho pa ine. Ndipo ine nditakamutenga Rebeka wanga wang'ono ku sukulu m'mawa uno, ndipo ndili pa nsewu pobwerera, ine ndinayamba kutsegula pa wairesi kachiwiri. Ndipo ine ndinaganiza ine ndifika mu zinthu zijazi kachiwiri, kotero ine ndinangopotokolera mbuyo iyo kuizimitsa. Ndipo pamene ine ndinali kupita chokwera nsewu, Satana anati kwa ine, iye anati, kodi iwe ukudziwa kuti munthu yemwe iwe umamutcha Yesu anali munthu chabe monga tsiku lina mu tsiku lake monga Billy Graham kapena Oral Roberts? Iye anali munthu chabe yemwe anayamba kukhala ndi wanthu pang'ono akusonkhanamo omuzungulira iye ndi kumanena kuti iye ndi munthu wamkulu. Ndipo patapita kanthawi iye anakhala wokulirapo, ndiyeno iye anakhala mu Mulungu kwa iwo. Ndipo tsopano izo zafala konse konse mu dziko, chifereni cha iye. Ndipo ndizo zonse. Ine ndinaganiza ndiwe wabodza bwanji. Ndiyeno ine ndinatembenuka basi pamene ine ndinali kuwoloka nsewu wa Graham. Ine ndinati, Satana, iwe yemwe kuyankhula kwa chikumbutima changa, ine ndikanafuna kuti ndikufunse iwe zinthu zingapo. Anali ndani uja yemwe anenera Chihebri ankamukamba kuti akanati adzabwere? Anali ndani Mesiya wodzozedwayo? Nchiyani chinali pamuna jawo omwe ankamuonera tu iye ndipo ananena za moyo wake zikwi za zaka iye asanafike kuno? Anali ndani yemwe analosela izo basi mpaka palemba? Ndipo pamene iye anabwera, iwo anati iye anawerengedwa palimodzi ndi wochimwa? Ndipo iye anatero. Iye anavulazidwa chifukwa cha zola kwa zathu? Ndipo iye anatero. Iye anapanga manda ake palimodzi ndi olemera, koma iye akanati adzauke tsiku lachitatu? Ndipo iye anatero. Ndiyeno iye analonjeza mzimu woyera ndipo ine ndili nawo iwo
kotero
iwe ukosa mwina kungochoka kwa iwo chifukwa izo zalembedwa mu mawu ndipo mawu aliwonse ali owona ndiye iye anachokapo ndingompatsani iye mawu izo zimachita icho iye sangakhoze kupirira nawo mawu amenewo pakuti iwo ali odzozedwa.
Iye ndiyambe
kuwerenga usiku uno pamutu wa 7 wa buku la machitidwe. Ndiye mkulu wansembe anati, kodi zinthu izi zili chomwecho? Ndipo iye anati, amuna ndi abale ndi atate, mvetserani Mulungu wa ulemerero anaonekera kwa kholo lathu Abraham. Pamene iye anali mu Mesopotamia, asanakakhale iye mu Harani. Ndipo anati kwa iye, tuluka iwe uchoke mu dziko lako ndi kuchoka kwa abale wako ndi kubwera ku dziko limene ine ndili ndidzakusonyeze iwe. Ndiye iye anatuluka kuchokera ku dziko la Akaldiya ndipo anakakhala mu Harani. Ndipo kuchokera kumeneko, pamene bambo ake anali atamwalira, iye anamusundira iye kupita mu dziko ili limene inu tsopano mukukhalamo. Ndipo iye sanamupatse iye cholowa chilichonse mmenemo, ayi, osati chochuluka monga choti nkupondapo phazi lake. Komabe iye analonjeza kuti iye akanati adzalipereke ilo kwa iye ngati lolitenga ndi kwa mbewu yake ya pambuyo pake. Pamene apabe iye anali wopanda mwana, Mulungu anayankhula motere kuti mbewu yake ikanati idzakayende mu dziko la chilendo, ndipo kuti iwo akanati adzawabwerese iwo mu msinga ndi kuwazunza iwo moyipa kwa zaka mazana anayi. Ndipo fuko kumene iwo akanati adzakakhale mu msinga, ine ndikanati ndidzaliweruze, atero Mulungu. Ndipo zitachitika zimenezo, iwo akanati adzabwereko ndi kudzanditumikira ine mu dziko ili. Ndipo iye anamupatsa iye pangano la mdulidwe. Ndipo chotero Abrahamu anabala Isaki, ndipo anamudula iye tsiku la chisanu ndi chitatu. Ndipo Isaki anabala Yakobo, ndi Yakobo anabala mbadwa khumi ndi ziwiri.
Upon this place we wish to approach the subject.
Pamalo yawa ife tikukumba kuti tiyandikire phunziro limene ine ndikuganiza lili phunziro lopambana la lero la kodi mzimu woyera ndi chiyani. Kodi iwo ndi chiyani? Ndipo tsopano chifukwa chimene ine ndatengera phunziro ili mu mzere monga chonchi, iwe sungakhoza kubwera ndi kulandira mzimu woyera kupatula iwe utadziwa chimene iwo uli. Ndipo iwe sungakhoze kuwulandira iwo ngati iwe ukudziwa chimene iwo uli kupatula iwe ukhulupirire iwo waperekedwa kwa iwe ndipo iwo ndi wa iwe. Ndipo ndiye iwe sungakhoze kudziwa ngati iwe uli nawo iwo kapena ayi kupatula iwe ukadziwa zotsatira zomwe iwo umabweretsa. Kotero ngati iwe udziwa chimene iwo uli ndi kuti iwo ndi wakwandani ndi machitidwe omwe iwo umabweretsa pamene iwo ubwera, ndiye iwe udzadziwa chimene iwe uli nacho pamene iwe ulandira iwo. Mwaona, icho chingakhazikitse basi zimenezi. Basi monga ine ndinali kuyankhula kwa mbale wathu Jeffries lero, ndipo iye anati ine ndikanafuna kuti ndidzakhale pa msonkhano usiku uno, koma ine ndidzakhala ndili kumeneko mawa usiku. Iye sanali kudziwa kuti msonkhano unali kuchitika chifukwa ife sinawulengeze iwo komwe kuno kokha. Wena mbale lewo ndi iwo analembera kwa wena ndi abwenzi athu ndipo anawawuza iwo kunja kwa mzinda. Chabwino chifukwa ife tinalibe malo. Tsopano ine ndinati, mbale Jeffries, ngati inu mutandituma ine kumusi kuti ndikayambitse kuyenda chimodzi cha zisime zanu, ndipo ine nkukhala ndisakudziwa kanthu za izo, ine mwina mwake ndikanachiphulitsa icho, ine ndikoza kukapotokola fungulo lolakwika kapena kuyambitsa injini yolakwika. Ine ndikanayenera kudziwa momwe ndingachitire izo, ine ndisanachite izo. Ndipo ndi momwe zilili ndikulandira mzimu woyera. Iwe uyenera kudziwa chimene iwe ukudzera ndi momwe iwe ungati ulandirire iwo ndi chimene iwo uli. Tsopano malo oyamba, mzimu woyera wakhala utalonjezedwa ife tikanakhoza kutenga masabata khumi ndipo sakhoza nkungolumba mu mphepete mwa phunziro ili chimene mzimu woyera uli. Koma chinthu choyamba ine ndikufuna kuti ndiliyandikire ilo mokwanira basi kuti tipereke ndondomeko usiku uliwonse ndiye nkuona usiku wotsatira ngati pali mafunso aliwonse. Ndi angati munthu amene sanalandire mzimu woyera kukhala atabatizidwa ndi mzimu woyera? Kwezani manja anu, inu mukudziwa inu simunakhale muli nawo. Tango yang'anani pa manjawo. Tsopano, ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa iwo ngati mzimu woyera kukhala chizindikiro, pakuti iwo uli chizindikiro.
That all promises
ife tikuzindikira izo kuti malonjezo onse ali operekedwa kwa ife ndi Abrahamu anali atate wa lonjezo. Chifukwa Mulungu anapereka lonjezo kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake pambuyo pa iye. Lonjezo ndi lopangidwa kwa Abrahamu ndi ku mbewu yake. Ndipo chizindikiro ichi ndi cha kwa wanthu apangano. Tsopano pali kusiyana kwakukulu pakati pa mkhristu chabe ndi mkhristu wodzazidwa mzimu woyera. Ndipo tsopano ife tati izipeze zikuchokera mulemba ndikuzikhazikitsa izo chimodzimodzi basi mulemba. Malo oyamba alipo mkhristu wodzitcha kuti ali mkhristu. Koma ngati mkhristu uyu sali atadzazidwa apabe ndi mzimu woyera, iye ali chabe mudongosolo lakuti akhale mkhristu. Mwaona, iye akudzinenera kuti akukhulupirira iwo, iye akugwirira ntchito kunka ku iwo, koma Mulungu sanamupase iye apabe mzimu wa mzimu woyera. Iye sanafika apabe malo amenewo ndi Mulungu kuti Mulungu akuzindikira izo. Chifukwa kuti Mulungu anapanga pangano ndi Abrahamu, atamuyitana kale Abrahamu, chomwe chili choyimira cha kuyitana wokhulupirira lero. Iye anamuyitana Abrahamu, ndipo Abrahamu anasunda kuchokera ku dziko la kwawo, ndipo anapita mu dziko la chilendo kuti akakhale pakati pa anthu achilendo. Ndipo chimenecho chinali choyimira cha pamene Mulungu amuyitana munthu kuti asiye nkhanza zake kulapa za tchimo lake. Iye amatembenuka ndiye kuchokera ku gulu limene iye analimo kuti akakhale mu gulu latsopano pakati pa mitundu yatsopano ya wanthu. Ndiyeno pambuyo pake Mulungu atamupeza Abrahamu kuti anali wokhulupirika kulonjezo limene Mulungu anamupatsa iye kuti iye akanadzakhala ndi mwana ndipo kupyolera mwa mwana ameneyo dziko lapansi lonse likanadzakhala lodalitsidwa. Ndiye Mulungu anatsimikizira chikhulupiriro chake pakumupasa iye chizindikiro, ndipo chizindikiro chimenecho chinali mdulidwe. Ndipo mdulidwe ndiwo choyimira cha mzimu woyera. Ndime zotsatira chabe za mutu umene ife tangowerenga kumene ngati mufuna kuti muzilembe izo. Ndipo Stefano anati mundime ya 51, inu amakosi owuma osadulidwa mu mtima ndi makutu, inu nthawi zonse mmaukaniza mzimu woyera monga makolo anu anachitira, inunso mukutero. Mdulidwe uli choyimira cha mzimu woyera. Ndipo Mulungu anamupasa Abrahamu chizindikiro cha mdulidwe iye atamulandira kale Mulungu pa lonjezo lake ndi kuyenda kupita mu dziko la chilendo. Mwaona, icho chinali chizindikiro. Ndipo wana ake onse ndi mbewu yake pambuyo pake imayenera kukhala nacho chizindikiro ichi mu mnofu wawo, chifukwa icho chinali chowasiyanitsa. Icho chinali choti chiwalekanitse iwo kuchokera kwa wanthu ena onse chizindikiro ichi cha mdulidwe. Ndipo ndicho chimene Mulungu akugwirisa ntchito lero. Ndi chizindikiro cha mdulidwe wa mtima, mzimu woyera umene ukupangisa mpingo wa Mulungu, mpingo olekanitsidwa kuchokera ku zikhulupiriro zina zonse, zikhulupiriro ndi zipembedzo. Iwo ali mu mitundu yonse ya zipembedzo, komabe iwo ndi wanthu opatulidwa. Inu mundilole ine ndiyankhule kwa munthu maminita awiri, ine ndikoza kukuwuzani inu ngati iye waulandira mzimu woyera kapenayi. Chomwe chonse inu mukhoza. Iwo umawapatula iwo. Ndi chilemba, ndi chizindikiro. Ndipo mzimu woyera ndiwo chizindikiro. Ndipo ndiwo mwana aliyense yemwe ankakana mdulidwe muchipangano chakale, umene unali mthunzi wotsogolera wa mzimu woyera, anali kudulidwa kuchokera pakati pa wanthu. Iye samakhoza okhala nacho chiyanjano ndi osonkhana onse ngati iye akana kuti adulidwe. Tsopano fanizitsani zimenezo ndi lero. Munthu yemwe akanatakane kuti alandire ubatizo wa mzimu woyera sangakhoze okhala nacho chiyanjano pakati pa iwo amene ali nawo mzimu woyera. Iwe sungakhoze basi kuchita zimenezo. Iwe uyenera kukhala chikhalidwecho. Monga zili, mayi wanga uko akakonda kunena kuti mbalame za nthenga zimauluka limodzi. Chabwino ndi mwambi wakale koma ndiwo umodzi woona. Inu simumaziona nkhunda ndi akhwangwala zikuyanjana. Zakudya zawo ndi zosiyana. Zolowezi zawo ndi zosiyana. Zokhumba zawo ndi zosiyana. Ndipo ndi momwe izo zilili ndi dziko ndi Mkhristu. Pamene iwe wakhala utadulidwa ndi mzimu woyera, chomwe chimatanthauza kudula mnofu kuuchotsapo. Mdulidwe umakhoza kukhala mwa mwamuna yekha. Koma ngati mkazi anali atakwatiwa kwa mwamuna, iye amakhala gawo la iye, iye anadulidwa naye iye. Inu mukumbukira mu Timoteo pamene iwo amanena mmenemo, pakutero iye adzapulumusidwa mukubala wana ngati apitirira mu chikhulupiriro ndi chiyero ndi ubwino wonse. Tsopano mdulidwe. Inu mukudziwa pamene Sara anaseka mu hema kuseri kwake pa uthenga wa ngelo, pamene iye anati Abraham pokhala osadziwa yemwe iye anali mlendo, ali kuti mkazi wako Sara. Iye anadziwa bwanji kuti iye anali ndi mkazi? Monga Yesu anati, monga izo zinali mu masiku a Loti, chotero izo zikanati zidzakhale mukudza kwa mwana wa munthu. Kumbukirani, zizindikiro zimenezo sizinaperekedwa uko ku Sodomu ndi Gomora mu dziko pakati pa azachipembedzo. Koma izo zinali kwa osankhidwa, otulutsidwa. Ndipo Abrahamu anayitanidwa kuti atuluke. Ndipo mawu akuti mpingo amatanthauza oyitanidwa kuti atuluke, olekanitsidwa. Monga Abrahamu anadzipatula iye yekha, ndipo anali atadulidwa. Ndiyeno pamene Sara anaseka pa uthenga umene wangelo, Mulungu akanakhoza kumupha iye pa malopo. Koma iye sakanakhoza kumuvutitsa Sara popanda kumuvutitsa Abraham, chifukwa iwo anali amodzi, iye anali gawo la iye. Sindinunso awiri koma mmodzi. Kotero mdulidwe, mzimu woyera lero umadula mtima, ndipo ndi chizindikiro, chizindikiro choperekedwa. Mwina wake ananena tsiku lina, ine ndikungobwereza izi osati ngati nthabwala, chifukwa ndizoona, koma izo zikumveka ngati nthabwala. Monga ine kawiri kawiri ndanena, ano si malo ochitira nthabwala. Koma kunali wachijeremani wang'ono kunja kugombera kumadzulo kumene ife tinaliko posachedwa. Iye analandira mzimu woyera, ndipo iye anapita chotsika mu nsewu, ndipo iye amakhoza kuyenda kamtunda kakang'ono, ndipo iye amakhoza kukweza mmwamba manja ake ndi kuyankhula mu malilime, ndipo iye amakhoza kuthamanga, ndipo iye amakhoza kulumba, ndipo iye amakhoza kufula. Ndipo iye anali ku ntchito akumapitirizabe monga choncho, ndipo bwana wake ananena kwa iye, kodi iwe wakhala uli kuti? ine ndimawakonda malo amenewo kumene iwe wakhala uli. Iye anati, iwe uyenera kuti unali uko pakati pa gulu la Manati. Iye anati, ndiye inu mukuganiza kuti iwo ndi Manati? Iye anati, zedi iwo ali. Iye anati, chabwino, ambuye alemekezeke chifukwa cha Manati. Ndipo iye anati, inu mukudziwa chiyani? Manati amachita gawo lalikulu. Iye anati, mwachitsanzo galimoto. Inu mukachotsamo Manati onse mwa iyo, inu simutsala ndi kanthuso koma mulu wachiphakasa. Kotero ndiko pafupi kulondola basi. Iwe ndiwe osiyana kwambiri pamene mzimu woyera ubwera pa iwe, mpaka malingaliro a dziko lino samakukonda iwe, ndipo iwo amatsutsana nawe iwe, ndipo iwo samafuna kalikonse kuti azichita ndiwe nkomwe. Ndiwe wobadwira mu dziko lina. Iwe ndiwe mochuluka basi monga mlendo nthawi khumi, mlendo mochuluka momwe iwe ukanakhalira ngati iwe ukanapita mu zigawo zakutali za mnkhalango za Afrika. Iwe umakhala wosiyana pamene mzimu woyera ubwera. Ndipo ndiwo chizindikiro, ndiwo chilemba pakati pa wanthu. Tsopano inu mukuti ndiye mʼbale Branham. Chizindikiro chija cha mdulidwe chinaperekedwa kwa Abrahamu. Izonzona ndi kwa mbewu yake.
Yes.
Inde. Chabwino. Tsopano ife tititsegule kwa Galatiya muti wa 3 ndime ya 29 ndipo tione momwe izo zikanakonza kutengedwera kwa ife.
Galatians 3.
Agalatiya 3:29 ndipo tingoona momwe mdulidwe uwu ukanakonza kutengedwera kwa mitundu. Ngati ife tili a mitundu chimene mwakubadwa kwa chilengedwe, ife tili. Tsopano poyamba ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime ya 16. Tsopano kwa Abrahamu ndi mbewu yake lonjezo linapangidwa. Abrahamu ndi mbewu yake. Iye sanati ayi ndi kwa mbewu zake. Kungori mtunduli wonse wa mukuti o ine ndine mbewu za Abrahamu inenso. Ayi, kwa mbewu. Mbewu ya Abrahamu osati kwa mbewu ngati za ambiri koma ngati ya mmodzi ndi kwa iwo, ndipo kwa mbewu yako yomwe ili Khristu. Khristu anali mbewu ya Abrahamu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino, tsopano tiye nditenge ndime ya 28 ndi 29. Palibe Myuda kapena Muhelene, ngakhalenso palibe wamsinga kapena mfulu, ngakhalenso palibe mwamuna kapena wamkazi, pakuti ife ndife tonse amodzi mwa Khristu Yesu. Ndipo ngati inu muli a Khristu, ndiye inu ndinu mbewu ya Abrahamu, ndipo ndinu olowa molingana ndi lonjezo. Ife timayitenga bwanji mbewu ya Abrahamu? Pa kukhala mwa Khristu, ndiye ife ndife mbewu ya Abrahamu. Ndipo kodi mbewu ya Abrahamu inali chiyani? Monga ife tikanati tipitirire mpaka ku Aroma 4 ndi malo osiyana. Abrahamu sanalandire konse lonjezo pamene iye anali wodulidwa. Kusonyeza kuti mdulidwe unali choyimira chabe. Iye analandira lonjezo mbuyo iye asanadulidwe. Ndipo ilo linali choyimira chakuzindikiridwa kwa chikhulupiriro chake chimene iye anali nacho iye asanadulidwe. Khristu, ife timakhala mbewu ya Abrahamu ndipo ndife olowa naye Khristu. Chotero zilibe kanthu yemwe ife tili Myuda kapena wa mitundu. Ndipo mbewu ya Abrahamu, mbewu ya Abrahamu ili nacho chikhulupiriro cha Abrahamu, omwe amamutenga Mulungu pa mawu ake mosasamala momwe iwo akuoneka mopusa mosazowelereka momwe iwe uchitira mwachirendo momwe iwo amakupangitsira iwe iwe umamutenga Mulungu pamawu ake mosasamala za chilichonse. Abraham pa usingu wa makumi asanu ndi awiri mbamuzi sanu ndi Sara wa makumi asanu ndi limozi mbamuzi sanu anamutenga Mulungu mwamawu ake ndipo anacha chilichonse chosiyana kwa iwo ngati kuti panalibepo. Kodi inu muganiza madokotala ankaganiza chiyani atsiku limenelo? Kodi inu muganiza wanthu ankaganiza chiyani pamene iwo anamuona munthu wachikulire zaka makumi asanu ndi awiri mbamuzi sanu zakubadwa akupita paliponse akuyamika Mulungu? Iye amati akhala ndi mwana ndi mkazi wake ndipo iyeyo wa zaka makumi asanu ndi limozi mbamuzi sanu zakubadwa pafupi zaka makumi awiri ndi sanu atadusa posiya zaukazi. Koma inu mukuona izo zimakupangisa iwe kuchita moseketsa chikhulupiriro cha Abrahamu. Ndipo pamene iwe uli wodulidwa ndi mzimu woyera iwo umachita chinthu chomwecho kwa iwe. Iwo umakupangisa iwe kuchita zinthu zomwe iwe sumaganiza kuti iwe ukanazichita. Iwo umakupangisa iwe kutenga lonjezo la Mulungu ndi kumukhulupirira Mulungu. Tsopano iwo ulinso pambali pa lonjezo ndi chizindikiro. Iwo ulinso chisindikizo. Tsono ngati inu muti mupite ndine mpaka ku Roma, choyamba ine ndikufuna inu mupite ndine ku Efeso 4 sate, ndipo tiyeni tiwerenge apa miniti chabe. Efeso 4 sate akunena izi. Tsopano inu mwawamvapo anthu ambiri akunena kuti zinthu zosiyana zili zisindikizo. Ngati inu mulowa mu mpingo inu mumakhala ndi chisindikizo cha mpingo. Ndipo anthu ena amati icho ndikusunga tsiku lina lake tsiku la sabata ndicho chisindikizo cha Mulungu. Wena iwo amati ngati ife tika umembala wathu mu chipembedzo china chake ife timasindikizidwa kulowa mu ufumu wa Mulungu. Tsopano Bible linati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo a Mulungu akhale choonadi. Tsopano Aefeso 4 sate akuwerengeka monga chonchi. Ndipo musakwiyitsa mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo. Ine ndichita kutenga molimba pang'ono pa izi tsopano kuyala pansi. Tsopano inu abale mwamalamulo ingokhalani chete kwa pang'ono poka. Mwaona kodi inu munasindikira utali womwe chisindikizo chimenecho chimathera osati mpaka kuchitsitsimuso chotsatira mpaka nthawi yotsatira pamene china chake chichitike molakwika mpaka tsiku la chiwombolo chako ndiwo utali womwe iwe umasindikizidwira mpaka tsiku la chiwombolo chako pamene iwe uli womboledwa kuti ukakhale ndi Mulungu ndiwo utali womwe mzimu woyera umakusindikizira iwe osati kuchokera kuchitsitsimuso kukafika ku chitsitsimutso koma kuchokera kumuyaya mpaka kumuyaya iwe uli wosindikizidwa ndi mzimu woyera. Ndicho chimene mzimu woyera uli iwo ndi chisindikizo cha Mulungu kuti iye wapeza iwe wapeza chisomo pamaso pake ndipo iye akukukonda iwe ndipo iye akukukhulupirira iwe ndipo iye wayika chisindikizo chake pa iwe. Kodi chisindikizo ndi chiyani aliyense? Kandi chisindikizo chimakhazikitsa kapena chimatanthauza ntchito yotsirizidwa. Amen. Mulungu wakupulumutsa iwe, wakuyeretsa iwe, wakutsuka iwe, wapeza chifundo ndi iwe, ndipo wakusindikiza iwe. Iye watsirizitsa ndiwe chotuluka mwa iye chake mpaka tsiku la chiwombolo chako. Chosindikizidwa ndi chinthu chotsirizidwa. Kodi mzimu woyera ndi chiyani? Iwo ndi chizindikiro. Ife tifika pa zimenezo kanthawi kena muthenga wina. Chizindikiro chimene Paulo anachikamba malilime anali chizindikiro kwa okhulupirira kapena osakhulupirira. Tsopano zindikirani koma muichi mzimu woyera ndi chizindikiro ine ndikutanthauza ndipo mzimu woyera ndiwo chisindikizo. Iwo ndi chizindikiro chimene Mulungu anapereka kwa ana ake osankhidwa. Uga na iwo ndi kuti udulidwe kuchoka kwa anthuwo.
And to receive it is to be finished.
Ndipo kulandira iwo ndi kukhala utatsirizana nalo dziko ndi zinthu zonse za mdziko, ndi kukhala chinthu chomwe Mulungu wayikapo chisindikizo chakuvomereza. Ine kale ndinkagwira ntchito ku njanji kunja kuno ku hale Waterbury, ndipo ife tinkakhoza kupita kumusi kuti tikalongeze magalimoto. Mbale wanga Doc waima kumbuyo ukoyo amathandizira kulongeza magalimoto. Pamene galimoto ikulongezedwa, iwo amapita modusa galimoto imeneyo wofufuza. Ndipo ngati iye apeza chilichonse chogwedera pamene iyo ingakhoze kugwa ndi kusweka, kapena chilichonse chimene chikanakhoza kuononga, iye sakanati ayisindikize galimoto imeneyo. Mpaka galimoto imeneyo ili yolongezedwa kwathunthu, mpaka iyo ili yolongezedwa chotelo pansi ndi mwadongosolo chotelo kuti kugwedera kwa kukwera sikuti kuvutise zinthu zimene zili mkatimo. Ndilo lomwe lili vuto kuti ife sitimakhala osindikizidwa kwambiri chotelo, ndife ogwedera kwambiri nazo zinthu. Pamene wofufuza kupita chodutsa kuti afufuze moyo wanu kuti aone ngati inu simuli ogwedera pang'ono chabe nazo zinthu, wogwedera pang'ono nawo moyo wanu wapemphero, wogwedera pang'ono nako kupsa mtima kuja, wogwedera pang'ono nalo lilime limenelo poyankhula za wena. Iye sadzayisindikiza konse galimoto imeneyo, zizolowezi zina zoyipa, zinthu zina zauthakati, malingaliro wena auve. Iye sangakhoza kuyisindikiza galimotoyo. Koma pamene iye achipeza chilichonse mu malo ake wofufuza, ndiye iye amayisindikiza iyo. Asayese wina kuyerekeza kuchitsegula chisindikizo chimenecho mpaka galimoto imeneyo itafika kumene iyo ikupita, kumene iyo yasindikiziridwira. Imeneyo apo musali mukhudze wodzozedwa wanga, musawachitira aneneri wanga chowapweteka ayi. Pakuti ine ndikuti kwa inu, izo zikanakhala bwino kwa inu kuti mphero ikanati imangidwe pa khosi panu, ndipo inu mukanati muponyedwe mwakuya kwa nyanja, kuposa ngakhale kuti inu muyesere kukwisa kapena kugwedeza pang'ono pang'ono awa omwe akhala atasindikizidwa. Kodi inu mukuona chimene icho chikutanthauza? Ndicho chimene mzimu woyera uli. Ndiwo chitsimikiziro chanu, ndiwo chitetezero chanu, ndiwo umboni wanu, ndiwo chisindikizo chanu, ndiwo chisindikiro chanu kuti ndine wonka kumwamba. Mopanda kusamala zimene mdiyerekeza kunena, ndine wonka kumwamba. Chifukwa chiyani iye anandisindikiza ine, iye anaupereka iwo kwa ine, iye anandisindikizira ine kulowa mu ufumu wake, ndipo ndine wonka ku ulemelero. Lekani mphepo iwombe, lekani satana achite zimene iye akufuna kuchita. Mulungu andisindikiza kale ine mpaka tsiku la chiwombolo changa. Amen. Ndicho chimene mzimu woyera uli. Oh, inu muyenera kumaufuna iwo. Ine sindikanakhoza kumapitirirabe wopanda iwo. Zochuluka kwambiri zikanakhoza kunenedwa pamenepo, koma ine ndikutsimikiza inu mukudziwa chimene ine ndikuchikamba. Tsopano ndiponso tiyeni ife titembenuzire ku Yohani 14 kwa miniti chabe. Ine ndimango wakonda mawu, ndiwo choonadi. Tsopano mzimu wa Mulungu, mzimu woyera, kodi mzimu woyera ndi chiyani?
Iwo
ndiwo mzimu wa Khristu mwa inu. Tsono ife tisanati tiwerenge, ine ndikanafuna kuti ndinene mawu pang'ono ochitira ndemanga apa. Kodi mzimu woyera ndi chiyani? Iwo ndi chisindikizo. Kodi mzimu woyera ndi chiyani? Iwo ndi pangano. Kodi mzimu woyera ndi chiyani? Iwo ndi chizindikiro. Kodi mzimu woyera ndi chiyani? Ndiye ndiwo mzimu wa Yesu Khristu mwa iwe. Mwaona kanthawi pang'ono anatero Yesu, ndipo dziko silindionanso ine, komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mkati mwa inu mpaka kumapeto a dziko mzimu wa Mulungu mu mpingo wake wachiyani kodi iye anachitiranji izi ndi pang'ono zapunziro la mawa usiku koma kodi iye anachitiranji izo nchifukwa chiyani iye anachita nchifukwa chiyani mzimu woyera chiyani kodi iye anadzera chiyani kodi iye anabwereranji mkati mwa inu kodi iye anabwereranji mkati mwa inu zinali kuti adzapitirize ntchito za Mulungu ine nthawi zonse ndimachita izo zimene zili zokondweretsa kwa Atate wanga ine sindinabwere kuti ndidzachite chifuniro changa koma cha Atate omwe anandituma ine ndipo Atate amene anandituma ine ali ndi ine ndipo monga Atate wanga anandituma ine chotero ine ndikukutumani inu oh my Atate anamutuma iye anapita mkati mwa iye Atate omwe anamutuma Yesu anabwera mkati mwa iye ankagwirira ntchito kupyolera mwa iye Yesu amene amakutumani inu amapita ndi inu ndipo ali mkati mwa inu ndipo ngati mzimu umenewo wokhala moyo mwa Yesu Khristu unamupanga iye kupanga ndi kumachita momwe iye angachitira inu mukhala nalo lingaliro lina wamba momwe iwo uli uzichitira pamene iwo uli mkati mwa inu chifukwa moyo umenewo sungakhoze kusintha iwo uzipita kuchokera muthupi kupita kuthupi koma iwo sungakhoze kusintha chikhalidwe chake pakuti iwo ndiwo Mulungu tsopano mu Yohani 14 basikeni tingowerenga pang'ono pokha kuyambira pa ndime ya 10 ukukhulupirira iwe kuti ine ndili mwa Atate ndipo Atate mwa ine ntchito mawu amene ine ndikuyankhula kwa inu ine sindikuyankhula mwa ine ndekha koma Atate amene akukhala mkati mwa ine iye akuchita ntchitozo taganizani za zimenezo tsopano khulupirirani ine kuti ine ndili mwa Atate ndi Atate mwa ine kapena mwina ndikhulupirireni ine chifukwa cha ntchito zomwezo indedu ine ndinena kwa inu iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndizichita iyenso adzachita nayenso ndipo ntchito zazikulu zoposa izo iye adzazichita chifukwa ine ndikupita kwa Atate wanga kodi inu simukuona mukuona momwe iye ananenera pamenepo tsopano penyani izi momwe izi zikutulukira ine ndiwerenga mopitiriza pang'ono chabe ife tati tiwerenge m'musi pafupi mpaka ndime ya 20 ndipo chilichonse chimene inu muti mudzapembe mu tiye tione ine ndinali eya chabwino ndipo chilichonse inu kuti mudzapembe mu dzina langa chimenecho ine ndidzachichita kuti Atate akhoze kumalemekezedwa mwa mwana ngati inu muti mudzapembe chilichonse mu dzina langa ine ndidzachichita icho ngati inu mukundikonda ine sungani malamulo anga ndipo ine ndidzawapempha Atate tsopano penyani ndipo iwo adzakupasani inu mtonthozi wina kuti iye akhoze kukhala ndi inu kwa nthawi zonse ngakhale mzimu wachoonadi amene dziko silingakhoze kumulandira chifukwa ilo silili kumuona iye ayi ngakhale kumudziwa iye koma inu mukumudziwa iye pakuti iye wakhala ndi inu ndipo adzakhala ali mkati mwa inu mzimu ameneyo ndi ndani ndiye kodi mzimu woyera ndi chiyani ndi Khristu mkati mwa inu mtonthozi ndiye mzimu woyera ndipo pamene mtonthozi adza iye adzachita zinthu zomwezo zimene ine ndazichita pamene mtonthoziyo ali mwa ine ine ndiwapempha Atate ndipo iye adzakupasani inu mtonthozi uyu inu mukumudziwa mtonthoziyo dziko sili kumudziwa iye ngakhale silidzamudziwanso koma inu mukumudziwa iye chifukwa iye wakhala tsopano ndi Yesu akuyankhula koma iye adzakhala mkati mwa inu ndi inu pamenepo ndiye mtonthoziyo adzakhala ali mkati mwa inu ine sindidzakusiyani inu osatonthozedwa ine ndidzadza kwa inu ine tindidzati ayi tsopano uyo ndiwo mtonthozi Khristu ndicho chimene mzimu woyera uli ndi Khristu. Komabe kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine, koma inu mudzandiona ine, chifukwa ine ndili ndi moyo, inu mukhala moyo nanunso.
Oh,
ife likoza umango pitirira, koma kuli ndikudziwiseni inu, kodi iye nchiyani? Iye ali chisindikizo, iye ali chizindikiro, iye ali mtondozi. Mukuona zonse zomwe iye ali, mbewu ya Abrahamu inalandira iwo. Tsopano, tiyeni panonso tipeze kuti nchiyani chinanso mtondozi ali. Tiyeni tipite ku Yohani woyamba 16:7. Tikaone ngati Yesali woyimira mulandu ndiponso. Inu mukudziwa chomwe woyimira mulandu ali. Kuyimira mulandu. Ife tili naye woyimira mulandu. Ife tikudziwa zimenezi.
First John
Yohane woyamba muli wa 16 odikirani minute ine ndikupepesa. Yohani woyera iye ali 16:7. Ine ndikupepesa, ine ndithu ndikupepesa kuti ine ndinanena izo, ine ndinawerenga izo molakwisa palanga. Ndapapeza 16:7.
Nevertheless,
komabe ine ndikukuza ninu choonadi, kuli koyenera kwa inu kuti ine ndichokepo. Chifukwa ngati ine sindichokapo, mtondozi sadzabwera kwa inu. Koma ngati ine ndichoka, ine ndidzamutumiza iye kwa inu. Pamene iye abwera, iye adzalitsutsa dziko za tchimo ndi za chilungamo ndi za chiweruzo. Za tchimo chifukwa iwo sanakhulupirire pa ine. Za chilungamo chifukwa ine ndikupita kwa Atate ndipo inu simudzandionanso ine. Za chiweruzo chifukwa kalonga wa dziko lino ndiwoweruzidwa. Mai. Tsopano, woyimira mulandu akupezeka mu Yohane woyamba 2:12.
Now let's read that just a minute. First John.
Tsopano tiyeni tiwerenge zimenezo minute chabe. Yohane woyamba 2:12. Ine ndikupemba ukhulukira kwanu. Yohane woyamba 1 ndi 2 izo zili. Ine ndili nazo izo zitalembedwa. Yohane woyamba 2, 1 mpaka 2. Mwananga ang'ono. Zinthu izi ine ndikulembera kwa inu kuti inu musachimwe ayi. Ndipo ngati munthu aliyense achimwa, ife tili naye wotiyimira mulandu nawo Atate, Yesu Khristu wolungamayo. Woyimira mulandu ndi ndani? Yesu Khristu wolungamayo. Ndipo iye ali chitetezero cha machimo athu, ndipo osati kwathu okha komanso wa machimo a dziko lonse. Mzimu woyera ndi chiyani? Iwo ndi woyimira mulandu. Umachita chiyani? Woyimira mulandu ndi chiyani? Iwo umachita chiyani? Umapanga kuyimira mulandu. Iwo uli nacho chifundo. Iwo umayima mu malo anu. Iwo umachita zinthu zimene inu simungakhoze kuzichita. Iwo ndi chitetezero cha machimo anu. Ndiwo chilungamo chanu. Ndiwo machiritso anu. Ndiwo moyo wanu. Ndiwo chiukitsiro chanu. Ndiwo zonse zimene Mulungu ali nazo kwa inu. Iye ndiwoyimira mulandu. Momwe ife tikanakhoza kupitira mwadongosolo ndi izo ndi kuziswela izo pansi. Zamomwe pamene iwo umapangira chitetezero chifukwa cha kusadziwa kwathu. Nthawi zina pamene ife tili nawo mzimu woyera, ife mwa umbuli timadzandimira mu china chake. Mzimu woyera uli pamenepo kuti uyimire mulandu kwa ife. Iye ali wotiyimira mulandu wathu. Iye amayima wathu. Iye ndi wotiyimira wathu. Iye amayima pamenepo ndikumatichonderera ife. Ife simadzichonderera tokha, chifukwa mzimu woyera mwa ife umatichonderera ife. Mzimu woyera umapereka maneno. Nthawi zina ndi mawu amene iwe sungakhoze kuwamvetsa, ndipo iye amapangira chitetezero kwa ife. Ndicho chimene mzimu woyera uli. Pamene ine ndiyenda kulowa mu chilichonse ine ndimayenda ngati mwana wang'ono. Inu mumayenda ngati mwana wang'ono. Ife tikuyenda mu dziko la mdima lodzaza ndi adani, lodzaza ndi tchimo, lodzaza ndi misamba, lodzaza ndi chilichonse. inomu kuti ine ndikuchita manda ine ndikuchita manda kuti nditenge moyo wachikristu ine ndikuchita manda kuti ndichite izi ine ndikuopa ine ndingadzachite izi
don't be afraid
musati musichita manda ifeti ine odiimira mulandu amen oh iye amaima pafupi nafe iye ali mwa ife ndipo iye amachitira chitetezero ife mzimu oyera mowirikiza mowirikiza kuimira mulandu wa ife nthawi zonse iye ndiwotiimira mulandu wathu oh momwe ife tikumuthokozera mulungu chifukwa cha izo chisindikizo chizindikiro mzimu wa moyo mulungu wakumwamba mtonthozi moyo woyimira mulandu kodi iye ndi chiyani oh mayi ife tikhoza kupitirira kwa maora ndi izo tsopano ife tati tisinthe kwa miniti yokha tsopano ife tati tifunse tsopano analonjeza kwa ife mu masiku otsiriza woyimira mulandu uyu chisindikizo lonjezo chilichonse chimene ife takamba zokuza iye usiku uno ndi 10,000 kuchulukisa zolonjezerapo iwo unapangidwa lonjezo kwa ife mu tsiku lotsiriza iwo analibe iwo mu tsiku limenelo iwo anangokhala ndi chisindikizo mu mnofu wawo monga chizindikiro ndi chisonyezo kukhulupira kuti iwo unalikudza ndipo iwo ankayenda mwa mthunzi wa lamulo chimene iwo ankadulidwa mu mnofu lero ife sikuti timayenda mwa mthunzi wa lamulo ife timayenda mwa mphamvu ya chiukitsiro ife tikuyenda mwa mphamvu ya mzimu umene uli chisindikizo chathu choona wotiimira mulandu wathu woona mtondozi wathu woona chizindikiro chathu choona kuti ife tabadwa kuchokera kumwamba achilendo anthu osamvetseka ochita mosekesa omutenga mulungu pa mawu ake kuti chachina chilichonse cholakwika mawu a mulungu ndiwoona ndizo oh mayi ndicho chimene mzimu woyera uli kodi inu mukufuna iwo kodi inu simukanakonda kuti mukhale nawo iwo tiye ndione ngati iwo uli wolonjezedwa tsono tiye ndibwerere ku yesaya buku la yesaya tiye nditenge mutu wa 28 wa yesaya tsopano ife tikupita ku yesaya 28 ndipo ife tikayambira pafupi tiye nditenge ndime ya 8 tione chimene yesaya ananena zaka 70:12 iwo usanabwere ife tikhoza kunena zochuluka za izi kubwerera njira yonse mbuyo koma ife tingoyambira pano pomwe ndikuona ngati iwo unalonjezedwa kwa mpingo kodi ndi tsiku lanji limene iwo unali kuyenera kuti ubwere pa masiku wotsiriza pamene apo pati padzakhale chivundi tsopano kumbukirani mawuwo ali mochulukitsa masiku masiku awiri wotsiriza zaka 10,000 zotsiriza tsopano tsopano ndime ya
8
onse pakuti magome onse ali odzaza ndi nyansi kotero kuti palibe malo oyera kufunsani konsekonse lero kuti muwapeze iwo kayang'aneni pozungulira ndipo muone ngati ife tili mu tsiku limenelo magome onse bwanji wamapita ku mgonero wa ambuye ndipo chinthu choyamba mu mzere wa zinthu kutenga kachiduswa kakale kamkate wopyapyala kapena chikonda moyo ndikuchinyema icho ndikupanga mgonero pamene izo ziyenera kuti zizipangidwa ndi manja a mzimu woyera ndi mkate wopanda chotupitsa khristu sali wa uve ndi wanyansi ndipo iwo umamuyimira iye chinthu china iwo amaupereka iwo kwa anthu omwe amamwa kunama kuba kusuta kutafuna basi chilichonse malingana ngati iwo ali amu mpingo zikhale kutalizo ngati munthu atenga konse iwo pamene ife tili kudya iwo pano iye akudzipumira ndi kudzimwera chionengeko kwa iye mwini pokhala osalizindikira thupi la ambuye ngati iye sakhala moyo akhale kutali kwa iwo ndipo ngati iwe suli kutenga iwo izo zimasonyeza kuti chikumbumtima chako chomwe chili cholakwika iye yemwe sadya alibe gawo ndi ine yesu anatero koma magome onse ambuye asanduka odzaza ndi nyasi palibe malo amodzi oyera mvetserani ngati izo sizikujambula lero kodi iye adzati kodi iye adzamupunzisa ndani chidziwiso ndipo kodi iye adzamupangisa yani kumvesa chiphunzitso ndani adadzamvesa chidziwitso kodi iye angakhoze kumupangisa ndani kuti amvetse chiphunzitso chabwino mulungu adalisidwe ndine mpresbateria ndine methodist ndine mpentekosite ndine nazareni ndine wa pilgrim holiness zimenezo sizitanthauza chinthu chimmodzi kwa mulungu gome lina chabe ndani ine ndili ndidzamudziwisa chiphunzitso chiphunzitso cha mtundu wanji methodist baptist chipresbateria chipentekosi chiphunzitso cha baibulo ndani ine ndili ndidzamudziwise chiphunzitso iwe umadziwa motani pamene iwe waulandira iwo ife tidzafika mu zimenezo lachisanu usiku mwaona ndani ine ndili ndidzamudziwise chiphunzitso
Them that are weaned
Iwo amene achosedwa kumkaka ndi kuchosedwa kumayere wana ang'ono amati chabwino ine ndimapita kumpingo mayi wanga anali ampingo uwu ine ndilibe kanthu kotsutsa zimenezo mbale wokondedwa ndipo ine ndikuzindikira kuti izi ali kuzijambula izo zonse nzabwino kukhala wampingo wa amayi koma mvetserani amayi ankayenda mukuwala kumodzi iwo kuyenda mukuwala kwina Lunera anayenda mukuwala kumodzi, Wesile anayenda mukwina, Wesile anayenda mukuwala kumodzi, Pentekosite inayenda mukuwala kwina. Koma ife tikuyenda mopitirira pamwamba kuposa izo lero. Ndipo ngati ulipo mbado wina, iwo udzapita kupitirira ife. Kubwerera mu masiku oyambirira pamene chinthucho chinali chotambalala kutambalalira kutali Lutera ankaphunzitsa kulungamitsidwa ndi chikhulupiriro izo zinali zoti zingowabweresa anthu kuchokera ku chikatolika kupita mu chiprotestanti kupita mu chiyanjano pozungulira mawu kulungamitsidwa mwachikhulupiriro zimenezo zinali dera lotambalala lalikulu iwo sanasunde konse kuchoka ku chimenechi motsatira kunadza chisisimuso china chotchedwa John Wesley icho chinawagwedezera iwo pansi kuchoka kuicho ndipo chinamubweretsa iye pansi kukuyeretsedwa kusiya moyo wabwino waukhondo woyera woyeresedwa mwa mawu a mulungu kupereka chisangalalo mu mtima mwanu chimenecho chinagwedeza mochuluka kwambiri za chiphunzitso cha chilutera ndipo tsatira panadza chipentekosite ndi ubatizo wa mzimu woyera ndipo unadzichepetsera izo pansi kachiwiri mwakulandira mzimu woyera ndiko kulondola ndipo tsopano zimenezo zayamba kubwedezekera pansi ndipo mphaso ndi kubwezeretsa ndi mzimu wa mulungu zabwera mkati mwachidzalo cha zizindikiro ndi zodabwisa mu mpingo ndipo zagwedeza pentekosi ndi chiyani icho ife tili pafupi kwambiri kukudza kwa ambuye yesu mpaka kuti mzimu omwe umene unali mwa iye ukugwira ntchito mu mpingo ukuchita ntchito zomwezo zimene iye ankachita pamene iye anali pano pa dziko lapansi izo sizinayambe zakhala kulikonse mbuyo kuchokera ku nthawi ya atumwi mpaka nthawi ino chifukwa chiyani mwaona ndi zotambalala zimachepera chepera chepera ndi chiyani icho kungokhalamo nga dzanja lanu likubwera ku mthunzi chithunzi 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 koma ndi chiyani icho ndi chinyezimiriso Lutera anali chiyani chinyezimiriso cha khristu Wesile anali chiyani chinyezimiriso cha khristu penyani mbado wa bile sande wangotha kumene tsiku lina Dr. Whitney wachikulire anaphunzitsa pomwe pano paguwa ili mmodzi wotsiriza wa sukulu ya kale anamwalira ali makumi asanu ndi anayi ine ndikuganiza bile sande anali wachidzidzimutso kwa mipingo mwadzina mu tsiku lake Yes, ankabweza nkhonya ayi kuyimirira pamenepo ndi kufula nonse inu a methodist pitani kukanjira kautuchi alaliki ndi onse nonse inu a baptist pitani kukanjira kautuchi inu a chipresbateria Yes, ankabweza nkhonya ayi iye anali Billy Graham watsiku lino zindikirani ndiyeno nthawi yomweyo pamene mpingo mwadzina unali kukhala ndi chisisimuso chawo nchiyani chomwe chinachitika autenga onse anali kukhala ndi chisisimutso pamenepo panabwera abale a Bosworth, Smith Wigglesworth, ndi Dr. Price, M. McPherson, onse amenewo. Penyani Smith Wigglesworth anafa usiku umodzi, Dr. Price anafa usiku wotsatira, mkati mwa maola makumi awiri ndi anayi, ine ndinali pa ntchitoyo. Tsopano, mapeto anga akubwera pano. Yang'anani pa, inu simukumva zambiza Billy Graham, inu simukumva zambiza Oral Roberts. Ine ndikuona misonkhano yanga ikuchita mthunzi. Chakuti ndichiyani? Ife tilipa mapeto, mbado wina. Kodi Pire Sande anabwera chodani mkati ndiwo? Iwo anabwera mkati chitangotha kumene chitsitsimuso chachikulu cha Mude. Kodi Mude anabwera mkati liti chitangotha kumene chitsitsimuso cha Nok. Kodi Nok anabwera mkati liti chitangotha kumene chitsitsimuso cha Fine. Fine chidatha cha Calvin. Calvin chidatha chotero Wesley. Ndipo Wesley chidatha cha Luther. Paka m'musi kupiola mbado izo zimabwera. Mwansanga pamene chitsitsimuso chimodzi chatha Mulungu amautsa wina ndi kuponyerapo kuwala kochuluka. Basi mangopitirira kusuntha monga chonchi. Tsopano ife tili pa mapeto a nthawi ino. Munthu aliyense wayang'anira pa mathero a mphambano yake kudza kwa Khristu. Koma iwo anali nazo zochuluka zoti ayang'anire mtsogolo kubwera kwa Ayuda, mbale zowuluka mu milengalenga, zinthu zonse zimene ife tikuziona lero. Koma ife tili pa mapeto, ife tili pano tsopano. Iwo ankadziwa kuti mpingo unali woti udzalandire mphamvu yomwe ikanati zagwire ntchito mu mpingo, ntchito zomwezo za Khristu. Chifukwa ndi pamene mthunzi kukhala mwakuya ndi mwakuya ndi kunyezimirisa mochuluka. Inu mukautenga mthunzi, mtunda wautali kuchokera ku mthunziwo, mumapeza kunyezimira kochepa kwa mthunziwo. Pakapita kanthawi mthunziwo umayandikira yandikira mpaka mtengo ndi mthunzi zili chinthu chomwecho. Tsono mzimu wa Mulungu wagwira ntchito pansi pakulungamitsidwa, pansi pa Lutera, kuyeresedwa pansi pa Wesile, ubatizo wa mzimu woyera pansi pa Pentecost. Ndipo pano iwo uli mu tsiku lotsiriza ukuchita ndi kupanga zinthu zomwezo kumene zomwe iwo unachita pamene iwo unali mwa Khristu. Ndi chiyani icho? Mpingo ndi Khristu zakhala chimodzi. Ndipo mwansanga pamene iwo alumikizana pa limodzi chilumikizo chotsiriza icho, iwo udzapita kupyola mu mlengalenga ukufula. Pamenepo adzabwera Wesile, Lutera ndi wena onse iwo mbuyo mu masiku amenewo uko. Iye amene ali woyamba adzakhala wotsiriza, iye yemwe ali wotsiriza adzakhala woyamba, ndiyeno padzabwera chiukitsiro. Ife tili pa mapeto a nthawi. Veterani, ndicho chimene mzimu woyera umachita. Mzimu woyera mwakulungamisidwa, onani mthunzi pang'ono chabe wa iwo. Mzimu woyera mwakuyeretsedwa, mthunzi wakuya pang'ono wa iwo. Mzimu woyera mwaubatizo wa iwo, mthunzi wakuyapo. Tsopano mzimu woyera mwakubwezeretsa kwa umunthu wake womwe kukhala uli pano ukuchita zizindikiro ndi zodabwitsa monga iye anachitira pachiyambi. Lamelero mundi chaine woyera odzikuduza muli monse. Inu mukoza kungoyambiratu pano. Mvetserani abale, mvetserani kwa ichi. Magome onse ali odzaza ndi masanzi, palibe malo woyera. Ndani yemwe iye ati adzamupunzise chidziwitso? Ndani yemwe iye ati adzamupangise kuti adziwe kumvetsa chiphunzitso? Iwo amene achotsedwa ku mkaka ndipo atachotsedwa ku mayere. Osaliwa na ang'ono, makanda achi Presbyteria, makanda a Methodist, makanda achi Pentecostite, makanda achi Lutera, makanda a Nazareni. Iye akufuna wina wake yemwe ali kulolera kuti achoke pa mayere ndi kumadya chakudya china cholimba. Izi zikubwera pansi pakuti langizo liyenera kukhala pa langizo. Palangizo, nzere, panzere, panzere, pano pang'ono ndiapo pang'ono. Pakuti ndi milomo ya chibwibwi ndi malilime wena, ine ndidzayankhula kwa anthu awa. Kwa omwe iye anati, uwu ndi mpumulo umene inu mungawapangise oto pakuti apumule. Ndipo uku ndiko kutsitsimutsa, komabe iwo samakhoza kumva. Mzimu woyera, ngati umo sizili basi momwe iwo unadzera pa tsiku la Pentekoste, unaloseledwa zaka mazana asanu ndi awiri mbamu kumi ndi ziwiri, iwo usanabwere. Pano iwo uli pa tsiku la Pentekoste, unabwera chimodzimodzi basi. Wina wake anati, kusunga tsiku la Sabata. Ine sindikukana kapena kupanga kuwala kwa mpingo wa wina aliyense kapena chipembedzo. Koma anati tsiku la Sabata. Sabata ya Mulungu inali tsiku lopuma. Ili ndilo tsiku lopuma. Uwu ndiwo mpumulo iye anati kuti inu muwapangise oto pakuti apumule. Uwu ndiwo iwo. Amen. Iwo odzakhala langizo pa langizo, nzere pa nzere. Apa pali mpumulo. Kodi mzimu woyera ndi chiyani? Mpumulo. Oh. Bwerani kwa ine nonse ino amene mukuvutika ndipo muli olemedwa kwambiri ndipo ine ndidzakupasani inu mpumulo. Kodi iye ndi chiyani? Mmodzi yemwe amabwera mwa inu amakupasani inu mtendere, chizindikiro chanu, mtonthozi wanu, kutonthozedwa pa mpumulo osindikizidwa. Inu muli bwanji? Iwo ndi chizindikiro, dziko limadziwa kuti china chake chachitika kwa inu. Kodi iwo ndi chiyani? Iwo ndi mtonthozi. Kodi iwo ndi chiyani? Chisindikizo. Iwe uli pa mpumulo. Iwe uli naye. Iwo ndi woyimira mlandu wanu. Ngati inu china chake chikachitika kwa inu, pali china chake pamenepo choti chipange wokuyimirani mlandu, inu pomwepo mwansanga mwaona kupanga chitetezero. Ndiwo mzimu wa Mulungu ukukhala mu mpingo unaneneredwa chimodzimodzi chomwe iwo ukanati ukhale pamene iwo ubwera. Iwo udzakhala nthawi zonse mpumulo wa muyaya. Mulungu anapanga dziko, Ahebri mutu wa folo. Mulungu anapanga dziko ndipo anapumula pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Ndiko kulondola. Tsiku lachisanu ndi chitatu anabwerera mbuyo mozungulira pansi. Iye apereka icho kwa Yuda mwapangano kwa muyezo wina wake wa nthawi. Ndiko kulondola koma iwo amapita ndi ukapuma tsiku limodzi kubwerera mbuyo tsiku loyamba la sabata kuyambira kachiwiri mwatsopano kuyambiranso. Umeneyo si mpumulo umene Mulungu ankaukamba. Pamene Mulungu anapanga dziko mumasiku asanu ndi limodzi, pamene iye anapita ukapuma, iye anapumula kuchokera pamenepo mpakana. Ndiko kulondola. Icho chinakhazikitsa izo, iye sanabwerere mbuyo pa tsiku lachisanu ndi chitatu ndi kuyambira kachiwiri. Uwo unali mthunzi chabe. Tsopano icho chinali choyimira monga mwezi wa dzuwa. Koma pamene dzuwa lituluka, ife sitima usowa mwezi kenanso ayi. Tsopano zindikiranizi. Oh, muchivumbuluso 11, mkazi ali ndi mwezi pansi pa mapazi yake ndipo dzuwa lili pa mutu wake. Oh, ife likanakoza kupita kudusa mu Bible kuchokera kuchivindikiro mpaka kuchivindikiro ndi kusonyezaninu. Mwaona? Koma iwo ndi chiyani? Pamene Bible linati mwa Hebrew mutu wa folo, ngati Yesu akanadawa pansi iwo tsiku lopuma, iye akanati nsogolo mwake adzayankhule za ilo. Iye akanati adzayankhule za tsiku lopumula. Ndi tsiku lanji iye anayankhula za mpumulo? Bwerani kwa ine nonse ino amene mukuvutika ndipo muli olemedwa kwambiri, ndipo ine ndidzakupasani inu mpumulo. Mateyu mutu wa 11 ndi meya 22. Penyani, ndiye ife timaupeza iwo pamene ife tibwera kwa iye. Pakuti iye anatera Hebrew 4. Yemwe walowa mu mpumulo wa Yesu watha kuntchito zake za chidziko monga Mulungu anachita ku Zaki pamene iye anapanga dziko kuti asadadzabwere kwa izo kachiwiri. Motalika chotani? Ndi motalika chotani inu muli osinikizidwa nawo mzimu woyera kufikira tsiku la chiwombolo chanu? Pamenepo pali mpumulo umenewo, chitonthozo, woyimira mlandu, chisindikizo, woombola. Oh, ine ndikukhala ngati ndatengeka kapena ine ndikukhala ngati ndikudalitsidwa. Kodi iwe uli wolonjezedwa kwa ife mbale Branham? Kodi izo zili zosinikiziridwa ndi Baibulo? Chabwino tiyeye ndipite ku Yoweli tikapeze zimene Yoweli ananena za iwo. Momwe ndili wothokoza kwambiri chifukwa cha mawu odala a Mulungu. Kodi inu mukuwakonda iwo? Ine ndikuganiza kuti ngati akanati asakhale mawu, ine sindikudziwa pamene tikanati tiime. Chabwino, ife tili pa Yoweli tsopano, ife tikupita ku Yoweli, mutu wathu wa Yoweli, ndipo ife tikuti tiyambire pa ndime ya 28. Yoweli 2:28, zaka mazana asanu ndi atatu kusanafike kudza kwa Khristu, neneri mu mzimu, tsopano mvetserani. Ndipo izo zidzafika pochitika mtsogolomo, kuti ine ndidzasanulira mzimu wanga pa matupi wonse. Wana anu amuna ndi ana akazi adzanenera. Anthu achikulire anu adzalota maloto, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya. Ndiponso pantchito wanga ndi pa adzakazi anga, ine ndidzasanulirapo mmasiku amenewa, kutsanulirapo mumasiku amenewo za mzimu wanga. Ndipo ine ndidzasonyeza zodabwitsa mumiyamba, mmwamba, ndi mu dziko lapansi, magazi, moto ndi nsanamira zausi. dzuwa lidzasandulika kukhala mdima ndipo mwezi kukhala magazi, pamenepo lalikulu ndi tsiku lotsa la Ambuye lisanati labwera. Ndipo izo zidzafika pochitika kuti aliyense amene adadzayitane pa dzina la Ambuye adzawomboledwa. Ndicho tiyani Yoweli, kodi inu munazindikira mumachitidwe tu Petro anayitenga ndime yomweyo, anati inu amuna a Israeli, mverani mawu anga, awasali oledzera anthu osindikizidwa, otonthozedwa, achilendo, olembedwa chizindikiro awa. Iwo sali oledzera monga inu mukuganizira. Poona kuti ili ndi ola lachitatu la tsiku, koma ichi ndi chija chimene chinayankhulidwa ndi Yoweli mneneri kuti izo zidzafika pochitika mu masiku otsiriza kuti ine ndidzasanulira mzimu wanga pa matupi onse. Ndi chiyani icho? Kodi mzimu wena ndi chiyani? Chabwino. So unati yeye tizindikire kachiwiri, unalonjezedwa kwa kukhulupirira ndicho chimene iwo uli. Tsopano mzimu woyera uwu, ife tikupeza chimene iwo uli, miniti yokha. Kodi iwo walonjezedwa kwa ndani? Kwa kukhulupirira. Tsopano tiye tipite ku Luka, mutu wa 24 wa Luka, mbetserani chimene Yesu ananena mu mawu ake otsiriza, iye asanachoke pa dziko lapansi. Luka, mutu wa 24. Ndipo ino amene mukulemba izapo tsopano, inu mukhoza kulemba izo ndiye mukaziwerenge izo pamene muti mukakhale ndi nthawi yochulukirapo. Tsopano Luka 24:49, mbetserani kwa Yesu akuyankhula. Pamapeto pamene iye anali kukwera mmwamba kupita ku ulemerero, kukwera pano pali mawu amene iye ananena kwa ophunzira ake, taonani ine nditumiza lonjezo la Atate wanga. Lonjezo lanji?
The seal.
Chitsindikizo.
The sign.
Chizindikiro.
The company.
Mtondozi. Ndi zinthu zonse zimene ine ndazikamba kuphatikiza zikwi zinanso. Ine nditumiza lonjezo la Atate wanga pa inu. Lonjezo lanji? Ilo limene Yesaya analilika nati lidzadze, ndi milomo yachibwibwi ndi malilime wena, ine ndidzayankhula kwa anthu awa, ine ndidzatumiza mpumulo umenewu pa inu. Ine ndidzatumiza chimene Yoweli anachikamba kuti kudzafika pochitika mmasiku otsiriza, atero Mulungu, ine ndidzasanulira mzimu wanga pa inu. Ine ndidzatumiza kwa inu ndi kupanga mafuko onse, anthu onse kuyambira ku Yerusalemu, ine ndidzabweresa mkati mbewu ya Abrahamu pansi pa pangano ili. Ine ndidzasindikiza mmodzi aliyense wa iwo. Mwaona, ine ndidzasanulira mzimu wanga. Ine ndidzatumiza lonjezo la Atate wanga pa inu. Koma dikirani inu, kudandauza, yembekezerani mu mzinda wa Yerusalemu, kufikira muli odzazidwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Kodi mzimu woyera ndi chiyani? Ndiye mphamvu yochokera kumwamba. Osati mphamvu yochokera kwa bishopu, osati mphamvu yochokera kumpingo, koma mphamvu yochokera kumwamba. Kodi mphamvu imene inabwera motani? Mwakuchowina mpingo? Ine ndikutsutsani inu kuti mukutero, kunena kuti ndikokulondola. Mwakuchowina mpingo, kugwirana chansa ndi mlaliki? Ayi bwana. Tono kwa inu akatolika, kutulutsira kunja lilime lanu ndi kutenga mkonelo oyamba? Ayi bwana. Kodi iye inabwera chotani? Mphamvu yochokera kumwamba. Tiye ntiwerenge patsogolo pang'ono. Tiye ntipite ku Machitidwe 1. Iwo akusonkhana pali modzi tsopano. Tsopano iwo anali akuyankhula za Yesu apa pamene iwo anali atasonkhana pali modzi ndipo anali atamudzoza mmodzi wina kuti atenge malo a Yuda. Machitidwe 1:8. Koma inu mudzalandira mphamvu zidachitika kuti mzimu woyera uwu wabwera pa inu. Chiyani? Inu mumakhala chiwalo cha Branham Tabernacle? Ayi. Iwo umakhala chiwalo cha mpingo wa Methodist, mpingo wa Katolika, Chipresbyteria. Sizili choncho mu Bible. Ndicho chiphunziso chopangidwa ndi wanthu. Koma inu mudzalandira mphamvu mutakhala kaye mlaliki? Ayi bwana. Inu mudzalandira mphamvu inu mutatenga kaye bachala yanu ya luso? Ayi bwana. Inu mudzabwera mphamvu mutapeza kaye DD yanu? Ayi bwana. Inu mudzalandira mphamvu inu mutabatizidwa kaye m'madzi? Ayi bwana. Inu mudzalandira mphamvu mutadya kaye mkonero oyamba? Ayi bwana. Mwaona, izo zonse ndi zinthu zopangidwa ndi wanthu. mvetsera chimene Bible linanena chimene Yesu ananena inu mudzalandira mphamvu mzimu woyera ukadzabwera kaye pa inu kodi mzimu woyera ndi chiyani mphamvu ndiye zidachitika izi inu mudzakhala mboni inu khumi ndi awiri nokha inu mboni za ku Yerusalemu inu mudzakhala mboni kwa ine onse mu Yerusalemu, Yudeya, Samaria ndi kumbali zakutali za dziko lapansi zomwesi zinayambe zafikidwa panobe ndipo pamene iye anali atayankhula zinthu izi pamene iye anali atayankhula zinthu izi pamene iwo ankamuyang'ana iye iye anatengedwera mmwamba mu mtambo ndipo analandiridwa kuchoka kupenya kwawo tsopano tembenuzirani kwina tsambalo yang'anani maoneneri awa akufika poti akwaniritsidwe ndipo pamene tsiku la Pentecost linali litadza kwathunthu iwo anali mu umodzi iwo anali onse ndi mtima umodzi mu malo amodzi ndipo zonse mwadzidzidzi abusa anabwera mkati ndipo ine ndinachoka pa nzeru pamenepo si chonche zonse mwadzidzidzi wansembe anabwera pa guwa ayi ndipo mwadzidzidzi apo panadza mkokomo osati chabe kudzipangisa ukhulupirira iwo anali pamenepo mkokomo mtumiki anali kuyandikira pa khomo wansembe anali ndi mgonero akubwera kuchokera ku malo oyera ayi zonga zimenezo apo panadza mkokomo wochokera kumwamba osati kukwakwaza kwa mapazi apo panadza mkokomo wochokera kumwamba ngati mphepo ya mkokomo wamphamvu
ndipo
iyo inadzaza nyumba yonse kumene iwo anali atakhala kodi mzimu woyera ndi chiyani apa ndi pamene iwo analandirira mphamvu apa ndi pamene iwo ankayenera kuti ayembekezere pano pali chimene chinachitika pamene iwo anachita izo onse analosera kuchokera ku Genesis mpaka kupitirira chokwera kuchokera kwa Abrahamu kupitirira mpaka kupyola iwo ukanabwera ndi momwe iwo ukanabwerera ndizosatira zikanati zibwere kodi iwo ndi chiyani zolonjezedwa kwa mpingo kwa okhulupirira ndi kudzaza nyumba yonse kumene iwo anali atakhala ndipo kumeneko anaoneka kwa iwo malilime ogawika monga moto ndipo iwo anakhala pa aliyense wa iwo ndipo iwo onse anali atadzazidwa ndi mzimu woyera ndipo anayamba kuyankhula ndi malilime wena pamene mzimu umawapatsa iwo mayankhulidwe tsopano ife tikuti tidzafike pa zimenezo lachisanu usiku ife tizisira izo apo pomwe mwaona zili modanizo ndiwo lonjezo la kwa mpingo mwanthelati lonjezo chabwino tsopano tsopano ife tatilipeze iwo atadzazidwa kaye iwo anasindikizidwa kufikira motalika bwanji yangati munali nawo mzimu woyera tiyeni tione manja wanu alipo ambiri omwe ali nawo mzimu woyera kuposa omwe alipo opanda ife tikufuna inu kuti mukhale amodzi ife mbale mlongo pamene inu mumvesa chimene iwo uli ndiwo iwo ndi mzimu wa mulungu kukhala mwa inu kuti uzichita ntchito za mulungu pamene mulungu atumiza konse uliwonse wa mzimu wake mwa aliyense wa ntchito ake aliyense wa aneneri ake aliyense wa aphunzi ake aliyense wa atumwi ake iwo anali nthawi zonse okanidwa ndi dziko iwo ankayeserwa openga mu mbado uliwonse umene iwo analimu ngakhale pamene Paulo anayima pamaso pa Agripa iye anati munjira yomwe izo zikutchedwa zosokonezeka kodi chosokonezeka ndi chiyani kupenga munjira yomwe iwo amaitcha zopenga gulu la zisilu ndimomwe ine ndimapembezera mulungu wa makolo wathu ine ndine wokondwa kwambiri kuti ine ndingakhoza kunena kuti ndine mmodzi wa iwo inde bwana ndiko kulondola ine ndine wokondwa kwambiri kuti ndingakhoza kunena kuti ndine mmodzi wa iwo tsopano zidachitika izi mzimu woyera utagwera pa iwo iwo anawapangisa iwo amitima yokoma kwambiri kufikira chilichonse chinali chalilimodzi ndikulondola uko mayi mayi ndi chiyanjano bwanji ife timayimba nyimbo imeneyo nthawi zina o ndi chiyanjano bwanji o ndi chisangalalo cha uzimu bwanji ndi chimenecho iwo sanali kusamala iwo sanali kusamala kaya dzuwa liwala kapena siliwala iwo sanali kupempha kama wa maluwa azofewa tsopano ine ndilandira mzimu woyera amatero anthu ena kwa ine Bambo Branham, ngati inu muti mundipatse ine chisimikizo kuti ine ndikhala wa mamiliyoni. Ngati inu muti mundipatse ine chisimikizo kuti ndipeza zitsime za mafuta, ndipo ine ndipeza migodi ya golide, ndipo ine waona anthu amaphunzitsa zimenezo, ndipo iwo amaphunzitsa bodza. Mulungu sanalonjeze zinthu zimenezo. Munthu yemwe amalandira konse mzimu woyera samasamalaka iye azipempha mkati kapena ayi sizimapanga kusiyana kulikonse kwa iye. Iye ndi cholengedwa chonka kumwamba. Iye sasamala, iye alibe zingwe kuno mkomwe ndiko kulondola. Iye samasamala, siyani zibwele, siyani zipite kaya chiyani, asiyeni iwo azitsutsa kukhala kunyodola kutaya kutchuka kwanu. Inu mukusamala chiyani? Inu muli pa ulendo wanu wakulemelero. Haleluya! Masuano akhazikika pa Khristu ndipo inu muli pa nsewu wanu. Inu simukusamala chimene dziko likunena, ndi chimene mzimu woyera uli. Ndiwo mphamvu, ndiwo chitsindikizo, ndiwo mtonthozi, ndiwo woyimira mlandu, ndiwo chizindikiro. Oh my! Ndiwo chitsimikizo chakuti Mulungu wakulandirani. Ndinayo chuluka chotani yomwe ine ndatenga. Ine ndatsala ndi maminiti asanu ndi atatu okhawonjezera. Chabwino. Ndisiyeni ine ndinawo malemba ambiri apa. Ine sinukaniza ine ndingakhoze kuwatengera iwo mkati koma ife titi hetiyesa mwakukhoza kwa. Tsopano munthu atadzazidwa kaye ndi mzimu woyera, kodi nkotheka kuti mazunzo ndi zinthu zingati zimupangise iye kuti abwerere mbuyo ndi. Tsopano iye sataya. Iye akadali mwana wa mwamuna wa Mulungu, iye adzakhala nthawi zonse ali. Chifukwa iwe wasindikizidwa moralika chotani? Ndiko kulondola, ndicho chimene Bible linanena. Tsopano ophunzira atamenyedwa kaye, iwo akhala akusekedwa, kukhala akunyogodoledwa ndi chilichonse, iwo anaganiza kuti ndi nthawi yoti abwerere mbuyo palimodzi kwa kanthawi pang'ono. Tiyeni titembenuzire kumachitidwe mutu wa folo ndipo tione pamene iwo chimene chinachitika. Tsopano izi ndi za kwa inu anthu omwe muli nawo kale iwo. Machitidwe mutu wa folo. Tsopano Petro ndi Yohane anali atamenyedwa kale kuyikidwa mu ndende chifukwa cha machiriso pokhala ndi utumiki wa machiriso kunja kwa chipata cha mpingo. Yangati akudziwa zimenezo. Apo panali munthu ali pamenepo wokhala ngati wolumala mu phazi lake. Iye samakhoza kuyenda, anakhala ali motero kwa zaka 49. Ndipo Petro anadusa pamenepo, ndipo iye anati anagwirizitsa chikho chake kuti alandire china chake choti ayike mu chikho chake cha chakudya. Ndipo Petro anasonyeza kuti iye anali mlaliki wotsazidwa ndi mzimu woyera. Iye analibe ndalama iliyonse. Iye anati tilipa ndi golide, ine ndilibe konse. Mwaona? Iye sanali kusamala za zimenezo, koma iye anali icho cholengedwa chonka kumwamba. Oh, momwe ine ndikukumbira ndikanakhala ndi nthawi yoti tikhale mu zimenezo mwaka nthawi pang'ono apona. Iye anali wonka kumwamba. Iye anali wopeza bwino. Iye anali nawo mzimu. Iye anali nayo mphamvu. Iye anayenda mopitiriza ndipo anati silipa ndi golide ine ndilibe konse, koma icho chimene ndili nacho ine ndipereka kwa iwe. Mosakayika munthu iye anati inu muli ndi chiyani bwana? Ine ndili nacho chikhulupiriro. Ine ndinacho china chake mu mtima wanga chimene chinayamba pafupi masiku 10 apitawo. Ine ndinali mu chipinda chapamwamba ku mtunda uko, ndipo zonse mwadzidzizi malonjezo onse amene Mulungu anawapanga. Ine ndinali ndinayenda naye Yesu Khristu kwa zaka zitatu ndi theka. Ine ndinkaweza naye iye uko ndikukoka nsomba. Ine ndachita zinthu zosiyana izi. Ndipo ine ndimamuona iye akuwachiza odwala. Ine iye ankapitiriza kundiuza ine atatali mwa ine, koma pamene ine ndichoka iye adzabwera mwa iwe. Chotero ine sindinkakhoza kumvesa zimenezo, koma iye anati tsopano ine sindikuyembekeza kuti inu muzimvesa izi. Inu simuli kuzimvesa zinthu izi, inu mukungozitenga izo. Ine sindili kuzimvesa izo panobe. Ndipo inu musati mundiuze ine kuti inu mukumvesa, chifukwa inu simuli, mwaona. Chotero ine sindingakhoze kumvesa iwo, ine sindingakhoze kufotokoza iwo, koma chinthu chokha chimene ndikuchidziwa ine ndili nawo iwo. Chabwino, chabwino. Inu mukuti izo sizili mwa sayansi ayi. Ozedi izo zili. Tayang'anani pa magetsi awo. Pamene Benjamin Franklin anawagwira iwo, iye anati ine ndawapeza iwo. Iye sanali kudziwa chimene iye anali nacho, koma iye anali nawo iwo. Ndipo ine ndikufuna wina wake kuti andiuze ine usiku uno chomwe magetsi ali. Iwo sakudziwa panobe chomwe iwo ali, koma ife tili nawo iwo. Eme, ndikokulondola. Palibe munthu yemwe amadziwa chimene magetsi ali. wakoza waweka iwo wapangisa iwo kuyaka wapangisa iwo kuocha wapangisa iwo kuchita koma iwo iwo amabukusidwa ndi magudumu ziduswa ziwiri zikutamanga limozi monga choncho izo zimapereka izo ndipo ndizo zonse zimene iwo akudziwa iwo amapereka kuwala ndipo iwo alinayo mphamvu mwa iwo ndipo zili monga mzimu wa Mulungu pamene iwe utenga chiduswa chimozi ndicho iweyo ndipo chiduswa chinacho ndi Mulungu ndipo ukazifikisa izo poyenda mozungulira limozi monga choncho izo zikuchitira china chake kwa iwe ndiko kulondola izo zipereka kuwala izo zipereka mphamvu iwe sumadziwa chimene iwe uli ndipo iwe sudzadziwa konse chimene iwe uli koma iwe umadziwa pamene iwe ulandira iwo ndicho chinthu chimodzi motsimikiza ndipo iwo ndi wakwa iwe ndi wako ndi wochitsimikizo ndiko kulondola kodi kuwala kumeneko kumasonyesa chiyani apo pali chitsimikizo iko ndikuwala tsopano zindikirani ichi tsopano inu simukudziwa chimene iwo uli koma anthu awa anati tabwino iwo adza iwo anati chinthu chimodzi chimene iwo akuchidziwa ife tikudziwa kuti iwo ndi osaphunzira manati enanso inu mukuona monga njeman wang'ono anati iye anali maona anali iwo ndi mburi, koma iwo akhala ali ndi msodzi uja, kalipentala ujo kusidya wotchedwa Yesu. Ine ndikukuwuzani inu chifukwa iwo akuchita zinthu zomwezo zimene iye amachita. Ndicho chimene mzimu woyera uli, ndi Yesu akukhala mwa msodzi wosadziwa, kalipentala kapena chilichonse, mlaliki wosadziwa, chilichonse icho chili. Ndi munthu yemwe akufuna kukhala ali wosadziwa ku zinthu za dziko ndi kumulola Yesu kubwera mwa iye mzimu wa Mulungu chisindikizo ntonthozi iye sasamala zakutchuka chinthu chokha chimene akuchifuna ndi Mulungu pamene Mulungu anali akuyika mudongosolo iye anati inu nonse alevi ine ndakuyitanani inu ndipo ndakupangani inu ansembe ndipo abale anu onse ena mafuko khumi ndi awiri ndi mafuko ena khumi ndi limodzi azikulipirani inu chachikhumi pamene inu mupeza mitanga isanu ndi inayi ya mabulo muzitsanulira mtanga umodzi kwa alevi pamene inu muyendesa nkhosa yanu kudusa mu holo pano muzitengapo nkhosa yachikhumi ine sindiusamala ngati iyo ili yaing'ono kapena yaikuluyo yonenepayo kapena yonyozekayo imene ndi ya mlevi zopana alevi pamene inu mupeza zonse izi ndiye inu muzipereka chachikhumi inunso kwa ambuye inu muzipanga chopereka choweyula zopereka zokweza zopereka zosiyana inu muzipereka chachikhumi kwa ambuye anati mose kwa gawo lako ine ndine wako oh ma iye anati ndine gawo lako lokhutitsa ndipo ndicho chimene mzimu woyera uli kwa mpingo lero siliva ndi golide ine ndilibe koma ine ndilinalo gawo lokhutitsa haleluya maphunziro ine sindingakhoze kose kuwerenga buku ili koma ine ndilinalo gawo lokhutitsa ndizo zabwino degree ya udokotala ine ndilibe iliyonse ma PhD kapena ma LD kapena kanthu kalikonse koma pali chinthu chimbozi chimene ine ndilinacho gawo lokhutitsa ndilo gawo limene ine ndikulifuna ndilo gawo limene Mulungu akufuna kuti inu mukhale nalo ponyerani zonse za zinthu zakalezi kutali kunyada konse ndi china chilichonse ndipo yenderani kunja ndi kukapeza gawo lokhutitsa la Mulungu pakuti chimene inu muli nacho cha dziko la pansiri inu mudzachisiya kuno pamene inu mudzachoka koma ngati inu muli nalo gawo lokhutitsa ilo ilo lidzakutengerani inu mmwamba motsimikiza basi ife ndayi zonse tikumatenga insurance lero kuti timupatse woyikisa maliro iye ndipeze gawo lokhutitsa la Mulungu ndikupeza wotitengera mmwamba mmalo mwa wotiyika pansi inu mukudziwa iwo onse amagwira ntchito tsopano liyeni tione ataloledwa kuti apite iwo anapita kwa woyanjana nawo awo osati kubwerera kwa ansembe maona izo zinasonyeza kuti iwo anali nawo iwo iwo sanali kubwerera ku chinthu chakale chozizira chamaonekedwe chija kachiwiri ayi kubwerera kumbuyo ndikukati tsono taonani apa chimene iwo anatichitira kwa ife ayi ayi iwo anali nawo oyanjana nawo awo iwo unali pafupi dozen lokhala iwo kumeneko koma ameneyo anali oyanjana nawo okwanira anthu owerengeka pang'ono ongokwanira mdzanja atawalola kuti apite atatha kuwakwapula iwo ndi kuwaopseza iwo anati ngati inu muti mudzabatize konse mu dzina la Yesu kachiwiri kapena oh ine matandauza chabwino ukonkulondola mugona. Ngati inu muti mudzabalize konse mudzina la Yesu kachiwiri, chilichonse chimene inu mumachita, ife tidzakupezani inu. Anati, uko nkuopseza ndithu, tiye ndipite kwa abale ena onse. Oh, ndikokachitidwe. Mumodzi muli mphamvu. Mumodzi muli mphamvu. Anati tiye ndingopita kwa ena onse abale, ndikapeza chimene ife tikanakhoza kuchichita. Tsono iwo onse anabwera pa limodzi ndipo anali akunena zowachitikira zosiyana. Atalowedwa kuti apite, iwo anapita kwa oyanjana nawo wawo, ndipo anakafotokoza zonse zimene wansembe wamkulu ndi akulu anali atanena kwa iwo. Ndipo pamene iwo anali atamva izo, iwo anakweza maliwu awo kwa Mulungu ndi mtima umodzi. Tsono mverani chimene iwo ananena. Mpenyeni iye, apenyeni iwo. Osati kubwereramo ndi kukati chinthu china chinzake chakuti, o Ambuye, ine ndikupepesa ayi. Yohana ali atapulumutsidwa kale, Yohana ali atadzazidwa nawo mzimu, Yohana ali nawo moyo wa muyaya. Anakweza mwamba maliwu awo ndi mtima umodzi ndipo anati Ambuye, inu ndinu Mulungu. Amen. Ine ndimangokonda zimenezo mbale pama, ine ndimakonda zimenezo. Inu ndinu Mulungu. Ndikudziwa zimenezo. Yemwe munapanga miyamba ndi dziko lapansi, ndi nyanja ndi zonse zomwe zili mumwemo. Yemwe mwakamwa ya wantchito wanu Davide munati, tsono penyani inu mubwerera mbuyo kuti tsopano ife sindife. Tsopano inu mumapita kunja uko ndi kumati, chabwino tsopano Ambuye tsopano tikirani miniti pano iwo akhala kunyodogola kochuluka za ine. Kodi iye sanati iwo adzachita izo? Onse amene amakhala mwa Mulungu mwa Khristu Yesu adzamva kuwawa mazunzo. Chabwino inu mukudziwa bwana anga anandiwuza ine ngati iye atandigwire. Kodi sana nene kuti iwo adzanena zimenezo? Chabwino inu mukudziwa iwo anatitengera ine mubwalo la milandu tsiku lina pokhuza izo. Kodi iye sana ndinu mudzatengeredwa pamaso pa mafumu ndi olamulira chifukwa cha dzina langa? Musati mulingalire zomwe muti mukanene chifukwa sindinu amene mukuyankhula. Ine ndinaona izo zikuchitika dzulo. Ndi mzimu woyera umene umakhala mwa inu. Iye adzachita kuyankhulako, mwaona? Iye ndikokulondola. Chabwino. Musati muganizire zomwe muti mukanene. Ambuye mwa yemwe mwa wanu kamwe ya wantchito wanu Davide anati, chifukwa chiyani achikunja anakwiya? Ndipo anthuwo analingalira chinthu chachabe. Mafumu a dziko lapansi anayimirira, ndipo olamulira anasongana pa limodzi motsutsa Ambuye ndi motsutsa Khristu wake. Machona ndi Ambuye motsutsa mwana wanu woyera Yesu, yemwe inu mwamudzoza onse Herodi, ndipo ndi Pilato, ndi amitundu, ndi anthu Aisraeli anasongana pa limodzi kuti achite chilichonse chimene dzanja lanu ndi upungu wanu walinga kale kuti tichitidwe. Oh my, ine ndikukondapo. Ambuye iwo akungochita chinthu chomwecho chimene inu munati iwo adzachichita. Kodi Baibulo linati chiyani? Mumasiku otsiriza pamenepo kudzabwera onyoza a mmutu, odzikuza, okonda zokondweresa moposa kukonda Mulungu, okuswa chipangano, oweruza maboza amwano, onyoza iwo amene ali abwino, okhala nawo maonekedwe a Mulungu koma kukana. Iwo sanapite konse pamwambapo ndi kukalandira mphamvu mzimu woyera uwu kuti azakaye pa ife. Okhala nawo maonekedwe awo Mulungu koma kukana mphamvu yake kuchokera kwa otelowo patukani. Ndicho chimene mzimu woyera uli, mwaona? Chimene walinga kuti chichitidwe. Tsopano Ambuye, taonani kuopseza kwawo, ndipo operekani kwa antchito anu kuti ndi kulimba mtima konse ife tikoze kumayankhula mawu anu. Oh, ine ndikukonda zimenezo. Ikani kumbali fupa la kukumba ilo, ndipo ikani nsana weniweni imenemo. Tsono penyani apo, ife tikoze kumayankhula mawu anu, mwakutambasula pamenepo dzanja lanu kuti muzichiritsa. Oh, mbali. Ziwanda sikuti zimafa koma mzimu woyera sumafa nawonso, mwaona? Kutambasula pamenepo dzanja lanu kuti muzichiritsa, kuti zizindikiro ndi zodabwisa zikoze kukhala zikuchitidwa mwa dzina la mwana wanu woyera Yesu. Inu mukuona zimene iwo anali kukanganirana, sichoncho inu? Iwo akuchita chinthu chomwecho lero koma izo sizikuchita ubwino uliwonse. Ndipo pamene iwo anapemphera, malowo anagwedezeka pamene iwo anasongana pa limodzi. Ndipo iwo onse anadzazidwa ndi mzimu woyera, ndipo anayankhula mawu a Mulungu ndi kulimba mtima. Mai, iwo anapeza china chake pamene iwo anapita pamwambapo, sichoncho iwo? Lonjezo linati ndicho chimene mzimu woyera uli, kuti ukupatseni inu kulimba mtima. Kuri kubasa nino chitonthozo. Kuri kusindikize nino. Kukubasa nino chizindikiro. Mvetselano. Ondu kumba ife. Tikanango kalane yonthawi. Ife tikanakoza ukafika kumusi ndi Filipo kwa Samaria mumachitidwe 8:14 inu nonsa amene mukulemba izi. Iwo anali atalandira chisangalalo chachikulu. Iwo anali ndi machiriso akulu koma iwo anali atabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Koma iwo anatumiza ku Yerusalemu kuti akamutenge Petro. Iye anabwera kumeneko ndi kuyika manja pa iwo ndipo iwo analandira mzimu woyera machitidwe 8:14. Amitundu analipo mmodzi dzina lake Kornelio. Iye anali munthu wodabwitsa, ankapereka zachikhumi, ankamangira masunagoge kwa anthu, ankalemekeza Mulungu, ankaopa Mulungu, munthu wabwino, mpresbiteria wabwino, Methodist, Baptist kapena china chake chinzake, mwaona, munthu wabwino kwambiri. Koma tsiku lina Mulungu anati iye ndi munthu wabwino, kodi ine ndingomutumiza iye ku msonkhano. Ine ndiyenera kuti ndimubweretse mlaliki wanga kuno, ndikudzamuza iye za iwo. Chabwino kotero iye anaona masomphenya anatipita uko kuyopa ndipo iwe ukampeze mmodzi kumeneko dzina lake Simoni wofufuta zikopa ndipo kumeneko kuli mmodzi Simoni Petro mmene mulole iye abwere kuno iye adzakuza iwe njira chifukwa iye walandira china chake ndipo pamene Petro anayimirira pamenepo ndipo Kornelio ankafuna kuti amupembeze mlaliki ameneyo iye anali koma Petro anati imirira ine ndine munthu monga iwe ulili. Ndipo pamene Petro anali chiyankhulire mawu amenewo, amomwe iwo anabwererera mu chiyambi ku zinthu zomwezi zimene ine ndikuzikamba momwe Mulungu analonjezera kudzasanulira mzimu woyera. Pamene iye anali chiyankhulire mawu awa, mzimu woyera unagwera pa iwo. Eya, ndicho chimene mzimu woyera uli, womwe uli wawo, zedi. Ndipo iwo onse anatsazidwa nawo mzimu woyera. Tsopano zindikirani mwa Efeso uko unali mbale wa Baptist yepo yamba anali wa zamalamulo wopunzira munthu walunda ankadziwa lamulo munthu wankulu sikolala tsiku lina iye anayamba kuwerenga Baibulo ndipo iye anaona kuti padzabwera mmodzi dzina lake Mesiya. Ndipo pamene iye anachita izo bwanji iye anayamba kumva za Yesu uyu ndipo iye anati ine ndakhutitsidwa. Ndipo ine ndikuvomereza chikupiro changa poyera kuti Yesu ndi Khristu mwana wa Mulungu. Iye anali mbaptisti weniweni. Apa iye anabwera motsatira. Ine ndikuvomereza poyera kuti Yesu ndi Khristu. Iye anayamba kuchita izo mochuluka kwambiri mwakuti Mulungu anamuitanira iye kutumika. Mulungu ndai zonse adzayankhula kwa mtima woona. Ndipo kumeneko kunali wopanga mahema wachikulire pang'ono kumusuko dzina lake Akwila ndi Prisila. Mwamuna ndi mkazaki. Iwa anali wapanga mahema machitidwe mutu wa 18 ama kuuza nino sasimenezi. Paulo iwa anali abwenza iye. Iwa anali atalandira mzimu woyera pansi pa manja a Paulo ndi kuphunzisa kwake. Iwa anamva kuti uko kunali chitsitsimuso uko chotero iwo anapita kumeneko. Uko kunali pafupi kumi okha kapena kumi ndi awiri ali pamene. Kolero iye anapita kumeneko kuti akayang'ane pa icho ndipo iye anamumva mlaliki uyu akulalikira mwakudzipereka kwa mtima wake. Iye anati inu mukudziwa ine ndikupia iye angakhoze kumvetsera kuchoonadi. Kolero udatha msonkhano amuyitanira iye kuzungulira kuseli kwa hema ndipo iye anati penyani ife tinaye mʼbale wang'ono wapafupi kuti ali chotere mu Yuda wambuno yokhota yaing'ono ndipo koma pamene iye abwera kuno iye adzakuphunzisa nino mawu a Mulungu momveka. Chabwino parapita kanthawi Paulo anali mundende pa nthawi yomweyi malo oyipa kwa mlaliki wa makono si choncho izi koma iye anali mundende ndipo ambuye anali naye iye mmenemo kotero chidachitika chivomezi chinabweresera ndendeyo pansi iye anamutenga oyang'anira ndende ndi apa banja lake ndipo anawabatiza iwo onse mu dzina la ambuye Yesu ndipo anachokako anabwera mpaka kumeneko ndipo iye anali atangotulusa kumene mdierekezi kuchokera mwa wang'ono msungana wankulu kumeneko wofotokoza zamwayi ndipo ndiye iwo ali kupanga ndalama zambiri ndiye kotero iye anangoyalusa katangale wawoyo kotero ndiye iwo anamuyika iye mu ndende chifukwa cha ichi ndipo ambuye anakwerezera ndendeyo pansi chifukwa iye anali ndi gulu la anthu chakumeneko oti amve choonadi. Inu simungakhoze kuwamanga mawu a Mulungu palibe zilibe kanthu chiyani inu simungakhoze inu simungakhoze basi kuchita zimenezi. Kotero iye anabwera mpaka kumeneko kumene munthu uyu anali ndipo Akwila ndi Prisila mwina mwake iwo anali ndi zitumbuwa zina ndipo mwansanga kumene adatha kudya zitumbuwazo anati ife tipita nawo kuchitsitsimusa. Paulo anakhala mbuyo kumeneko ndipo anagwirizira mwinjiro wake waung'ono ndipo ankamvetsera kwa mlaliki wa Chibaptisti akulalikira. Iye anati izo ndi zabwino zimene wakulalikira koma zilipo zina zonjezera pa izi. anati ine ndikufuna ndikufunsani inu funso Dr. Apollo kodi inu mwalandira mzimu woyera chikhulupirireni chanu oh iye anati ife sitimadziwa kuti iwe unalipo inu mutanthauza chiyani ndi mzimu woyera ndife a baptist anati inu mudziwa bwanji kuti ndinu a baptist mwaona thabwino ife tinabatizidwa ife tikudziwa ubatizo wa yohani wokha iye anati iye ankabatiza kokha kulozera kukulapa kumanena kuti akhulupire pa iye wakudza ndipo pa yesu khristu ndipo pamene iye anamva izi iwo anabatizidwa kachiwiri mu dzina la yesu khristu ndipo paulo anasanjika manja ake pa iwo ndipo mzimu woyera unadza pa iwo ndipo iwo anayankhula mmalilime ndipo analosera anati aliyense tsopano ife tizichita motanizo ine ndikufuna ndikuwuzeni inu china chake ndiye ine ife titseka chifukwa ndizo ine ndinakuwuzani inu kuti ine ndikutulusani inu mwansanga inu mukudziwa chimene mzimu woyera uli kwa lemba lotsiriza la usiku uno ine ndili nawo mulu wina pansi apa koma ife tichita kuzidumpha zimenezi iye nditembenuzire ku akorinto woyamba 12 ndiyeno ife tiwerenga izi ndiyeno ife titseka chabwino akorinto oyamba mutu wa 12 ndi angati amakhulupirira kuphunzitsa kwa paulo woyera zedi iye anati mwa galatiya 1:8 ngati mngelo aphunzitsa chilichonse chosiyana msiyeni iye akhale wotembedwa ndiye akati mlaliki ngati mngelo wochokera kumwamba abwera pansi ndikudzaphunzitsa chilichonse chosiyana msiyeni iye akhale wotembereredwa mwaona musati mkhale nacho chilichonse chochita ndizi tsopano penyaniza akorinto oyamba 12 ndi angati akudziwa kuti ife tiyenera kuti tikhale mwa khristu polinga kuti tipite muchiukitsiro chifukwa ndilo thupi lake limene mulungu analilonjeza kuti adzaliukitsa palibe njira ina palibepo njira ina ngati inu muli kunja kwa khristu inu mukhoza kuyangana mbuyo kuno ndikukhulupirira pa iye kuti zedi ine ndikumukhulupirira iye iye ndi mwana wa mulungu zabwino mbale wanga ine ndili wokonzeka kugwira dzanja lanu pamene inu munena zimenezi ine ndikukhulupirira pa iye ine ndikumuvomereza iye monga mpulumusi wanga ndizo zabwino koma inu apabe simuli mwa iye ine ndikugwirana chanza ndi mlaliki ine ndikuvomereza machimo anga zimenezo apabe sizili mwa iye tsono penyani onani zimene paulo ananena momwe iwe umalowera mwa khristu kodi iwe udziwidwa motani monga ndulidwe abrahamu iwo ankapereka chizindikiro mvetserani kuizi sopano akorinto oyamba mutu wa 12 ndipo tiyeni tiyambire pa ndime ya 12 pakuti monga thupi lili limodzi ndipo linazo ziwalo zambiri ndipo zonse ziwalo za thupi limodzi limenelo pokhala zambiri zili thupi limodzi kotero chomwe chonso ali khristu osati ogawanika mmodzi mvetserani pakuti ndi mpingo umodzi ndi angati akuwerenga mbuyo mwanga mwakugwirana chansa kumodzi mwamadzi amodzi ayi uyo ndi wina wake akulakwitsa mwa mzimu umodzi kodi ndi lemba lalikulu ndiwo mzimu woyera ndiye mwaona mwa mzimu umodzi ife tonse tili obatizidwa kulowa mthupi limodzi ngakhale ife tili ayuda kapena amitundu ka ife ndife amsinga kapena afulu ndipo tapangidwa tonse kuti tizimwera mu mzimu umodzi thupi la khristu lili mzimu umodzi kumene chiwalo chilichonse kuchokera ku pentekosti kufika nthawi ino akumwa za vinyo watsopano yemweyo mzimu woyera omweyo kubweretsapo zotsatira zofanana fetimachita motanizo mwa mzimu umodzi ndilo khomo lotse guka la mulungu mzimu woyera ndi chiyani iwo ndiwo khomo lotse guka la mulungu ndiwo chizindikiro ndiwo chisindikizo ndiwo chitonthozo ndiwo woti imira mlandu ndiwo chitsimikizo ndiwo mpumulo ndiwo mtendere ndiwo ubwino ndiwo machiriso ndiwo moyo ndiwo khomo lotsekuka la mulungu ku zinthu zonse izi ndiwo khomo la mulungu lotsekukira kwa khristu lomwe lili mulungu anatsimikiza kuti iye anamuukisa yesu kuchokera kwa akufa ndipo iwo amene ali akufa mwa khristu mulungu adzabweretsa ndi iye pa chiukitsiro Musadi mukwise nzimu oyela umene mwasindikizidwa nawo kulowa mwa Khristu kufikira tsiku la chiwombolo chanu. Ndiyangala kulubya zimenezi. Kodi Khristu ndi chani? Kodi nzimu oyela ndi chani? Sichina chake chimene wanthu amachiseka. Ndichina chake chimene wanthu amachiseka. Koma izo sizili kwa wokhulupirira. Kwa osakhulupirira, ine ndikukumba, ine ndikanakhala nawo masabata awiri kapena atatu atatu. Ine ndikufuna ndidzatenge mawa usiku ndikukuwuzaninu chomwe iwo uli kwa osakhulupirira. Ndiloleninu ndingodutsamo mphindi chabe ya nthawi.
It's a laughing stock. It's a snare.
Ndiwo chinthu chosekedwa. Ndiwo nsampha. Ndiwo chinthu chopunthwisa. Ndiwo imfa. Ndiko kusiyana kwa muyaya kuchoka kwa Mulungu. Ine sindingakhoze basi kulingalira za zinthu zomwe iwo uli kwa osakhulupirira. Kumbukirani, mvula yomweyo yomwe wosakhulupirira anali kumayiseka, inali mvula yomweyo yomwe inamupulumusa Nowa ndi banja lake, mwaona? Nzimu omweyo, nzimu oyera umene anthu ali kumauseka, ndi kunena kuti ndi misala, ndi gulu la manati, ndi misala. Ndi chinthu chomwecho chimene chini chidzaukwatule mpingo ndi kutengera iwo mwamba pa masiku otsiriza, udzabweretsa chiweruzo pa osakhulupirira. Ndiko kulondola. Ndicho chimene mzimu woyera uli. Odala aliwo, mundilole ine ndinene izi, mwakudzipereka kwa mtima wanga. Odala aliwo amene akuchita njala ndi luzo chifukwa cha iwo, pakuti iwo adzakhutizidwa. Mawa usiku, ife tikuti tidzayankhuleza momwe chimene iwo umachita pamene iwo ubwera. Tsopano ndiyangati munakanafuna kuti alandire mzimu woyera, ndipo akufuna wina wake kuti akupemberereni inu, kuti inu mudzaone kuwa. Inu mukudziwa chimene iwo uli. Tsopano mawa usiku, ife tikuti tidzatenge chimene iwo umachita. Ndiyeno usiku otsatira ndi momwe ungaulandirire iwo. Ndiye ife tidzayitanira mkati kukhala ndi anthu pano kulangizidwa ndi kupita muzipinda momwe ndi kukakhala mmenemo ngati izo zizitengera tonse kupyola Christmas izo zabwino kufikira mzimu woyera utabwera. Ife tikuti tifike pa iwo mwa ubwino maziko a Baibulo. Ife tikuti tifike pa iwo ndi kutenga iwo basi momwe Mulungu analonjezera iwo ndi momwe iwo unagwera pa chiyambi. Ndi momwe ife tili pano kuti tichite izo. Ine, izo sizipanga kusiyana kulikonse chimene chinthu chilichonse chinena ndife. Mawu a Mulungu ali ndi kutsogolera mu mtima wanga. Ndiko kulondola. Ndipo ine ndikufuna chimene Mulungu ali nacho kwa ine. Ngati chilipo chilichonse chonjezera kumwamba kotseguka Ambuye, chifukwa wanga mtima wanga ndi otsegukira kwa izo. Ndiko kulondola. Ndiyangati akufuna iwo, tsopano kwezani dzanja lanu itini ndipemberereni ine. Tsopano pamene inu mudakali ndi manja anu mmwamba. Atate akumwamba, ife taphunzisa nthawi yayitali, koma mzimu wanu uli pano. Apo pali manja omwe akwezedwa mmwamba mumalere tsopano. Ndipo iwo akudziwa chimene iwo uli. Iwo akudziwa chimene mzimu woyera utanthauza. Ine ndikupemphera Mulungu kuti msonkhano usanathe, kuti dzanja lililonse mkati muno lidzakwezedwa kuti iwo awulandira iwo. Perekani izo Ambuye. Ife tikuwapempherera iwo. Ife tikukupemphani inu kuti muwadalitse iwo ndi kuti muwapase iwo chokhumba cha mtima wawo. Yang'anani pa manja awo Ambuye. Iwo amakukondani inu. Iwo akufuna iwo. Iwo akudziwa kuti iwo sangakhoze kupita. Mawa usiku ngati muti mundithandize ine Ambuye, ife tikhoza kutsimikizira izo mulemba kuti iwo sadzakhoza kupita mu mkwatulo popanda iwo. Kotero ine ndikupemphera Atate kuti inu mukawapatse iwo njala ndi ludzu, kotero kuti iwo akakhoze kukhutitsidwa. Ine ndikuwapereka iwo kwa inu tsopano Atate. Ndipo perekani madaliso awa pamene ife tikupempha izo mu dzina la Yesu. Amen.
I love
Ine ndufuna ndinene izi ife tisanati timbe kachiwiri. Ine ndufuna kukomana ndi gulu la azitumiki muchipinda kuno. Lachisanu usiku msonkhano usanayambe mwaona. Lachisanu usiku. Ine inu mukuona chimene ine ndikuyesa kuchichita kuti ndisonyeze chimene iwo uli. Momwe ungafikire pa iwo ndichoti uchilemekeze. Ndiye inu simuli kubwela makungu kumenya muchina chake. Ndicho chifukwa ine sindina zipembe izo usiku uno. Ine ndikufuna inu mudziwe chimene iwo uli.
It's a promise, it's a seal, it's a comforter, it's so forth.
Ndi lonjezo, ndiwo chisindikizo, ndicho ntondozi, ndiwo zina zotero. Ndiye mawa usiku ndi usiku wotsatira. Ndiye ife tidzayamba apo pomwe kuchokera apo kupitirira mpaka iwo utadza. Sitisamala modalika bwanji momwe izo zili zitengere ife tikhala mpakana. Dzukani mtima wanu, iye sadza usanulira konse iwo mu mtima wosayera. Dzikhaliseni bwino, khalani okonzeka ndipo iye adzazipereka izo. Abusa angonena kumene, ndipo ife tavomerezana kuti mawa usiku, ife tidzayamba pa 7, malo mwa 7:30. Ndipo izo zidzakulolani inu kutuluka pofika 8:30, malo mwa 9:30. Pa 7 take, pa 7 koloko, mawa usiku, utumiki wa nyimbo udzayamba, ine ndizakhala pa uthenga wanga pa 7:30. Tieni tituluse mipango yathu ndi kuikupizira kwa iye. Ingoswani kachitidwe kamaonekedweko tsopano. Chabwino, abusa anu sobano, mbale nevo.